Blog Talk Radio.
Utumuna urwichacha se Jangwichumu vandi ngagai wakanga vimisozi Izindumu nyarwanda zabamuri chire kareka Jewe nijirie miuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nizi miuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nizi miuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nizi miuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nizi miuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nizi miuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nizi miuriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nizi miuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nizi miuriro nyarwanda
Turabashubuje nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi kuwa kane ni tariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2022 muri kumwe na Serge Ndayizeye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho ngira ngo mbaye ikaze mwese aho mudukurikiye live kuri YouTube live Facebook live ku mirongo ya telefone ku mbuga nkoranyambaga zose kwizera yuko muri amahoro ni nayo ndamukanyo yacu tubifuriza mwese mwese abari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari n'abari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi uyu mugoroba ndi kumwe na Professor Charles Kambanda Dr. Kambanda akaba tuboneye umwanya mukamumaze iminsi nyine mumubaririza ubutumwa bwanyu nagiye mbumugezaho rero akaba uyu munsi atuboneye umwanya kugira ngo atuganirize dore ko hari hashize iminsi itari mike mumubaririza muti ko tutabona atuganiriza bite Profesa Kambanda rero abanyarwanda bamaze iminsi bakubaririza ukaba ugeze neza kuboneka kuri uyu munsi nagira ngo nguye ikaze ndetse ufate umwanya usuhuza abateze amatwi ikiganiro n'abazacyumva cyararangiye mbere y'uko twinjira ku nsanganyamatsiko tugiye kuganira nduzi ko zihari nyinshi ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi Dr. Kambanda
murakoze bwana Sarge kuba mwantumiye ngo tuganire kandi biza cyane ndabishimiye ndabashima rwose ndashimira abo mufatanyije mu buhanga bw'ibyuma bose ndashimira abakunzi be radio abari butange ibitekerezo abazatumva nyuma bose ndabashimira kandi ndabasuhuza
Dr. Kambanda ni ibintu by'agaciro kubana nawe kuko utugira inama kandi inama zawe zirimo ubusesenguzi bwinshi n'ubwenge bwinshi reka dutangire turareba muri geopolitiki regionale uko byifashe tuze wenda no kureba muri politiki yo mu Rwanda umwanya n'udukundira turasoma n'ibitekerezo wenda twandikiwe reka duhere ku kibazo nyamukuru kimaze iminsi kivugwa n'intambara yuvuye mu gihugu cya Congo ariko intambara yubura mu yindi sura itandukanye noneho kuko Congo bigaragaza yuko magingwa ya irimo gukoresha imbaraga zirenze izo yagaragaje mu bindi bihe yarwanyemo na RDF ya Kagame na M23 reaction yawe cyangwa ibisobanuro byawe bishingiye he cyangwa bimeze bite ku isura nshyashya y'intambara muri Congo aho Congo irimo gukoresha ibikoresho biremereye birimo indege cyane cyane ku by'umwihariko bikaba byarateye ubwoba Leta ya Kigali ndetse na Leta ya Kigali kanavuga iti usibye n'uko intambara muri Congo Congo irimo iradushotora irashaka kutwinjira mu ntambara ku mugaragaro ndagira ngo numve icyo utekereza kuri iyi nkuru imaze iminsi ivugwa aho ibihugu bibiri bitarebana neza ariko u Rwanda ruvuga ariko Congo ishaka kurwinjiza mu ntambara ku mugaragaro Charles Kambanda
murakoze njyewe uko mbibona ntabari yes ni ibintu bishasha ariko birakwereka determination yabanye Congo n'ibihugu bifatanyije na Congo kugira ngo kiriye kibazo gikemuke kandi wenda gikemuke burundu Congo n'abafatanyabikorwa babo bazi neza impamvu nahantu haturuka eriye ntambara abakongomani bazi neza ko nabafatanye bikora bazi neza ko Kagame hari ahantu cyane cyane hari ba twitse harakomeye cyane ku bintu bibiri kandi akabana ari nazo motive cyangwa impamvu y'intambara ya Kagame muri Congo kubera iki hari ahantu Kagame hamaze gihe hari niho birindiro bya Kagame niho yarindiraga u Rwanda mu byo kuri hari yari imisozi itatu hari ya watatu bakubise batwitse yabya hari hameze nka military base ya Kagame bila nashoboka ko hari ya Kagame yahashize imbunda zikomeye kurusha nezo afite mu Rwanda kubera niwo yari yarindiye u Rwanda Kagame yari azi neza ko yakora icyo ashaka mu Rwanda kubera ko nta muntu wapfa kumutera hariya mu Rwanda uwamutera wo wese Kagame yari yarapanze ko azamuturuka inyuma mu birindo biriya byo muri Congo eriye imisozi itari hantu watatu hose amukubikire muri ndani mu Rwanda nayo mpamvu Kagame yavugishaga confidence zidasanzwe yari afite ahantu hanze y'u Rwanda yarindiraga umutekano w'u Rwanda wibuke ko yaranavuze ati wewe ntabwo dushobora kurwanira hano intambara novuga kandi eriye misozi yari yarayifashe kera ni nawo hari hahindutse nanone ububiko bw'imbunda ze logistics z'intambara ye muri Congo anategura niyo mu Rwanda kandi hariya urabona n'umuyoboro urinzwe neza wo kwingiza ibyo baba basahuye muri Congo no kuvuga ngo gusahura muri Congo no kurinda u Rwanda akoresheje hariya bwana salije hariya eriye imisozi hari hantu batwitse icyo Kagame yari asigaranye gusa no gufata u Burundi none u Rwanda abe arurindiye hanze ijana ku ijana kandi hariya muri eriya misozi hariya yahinduye military base ye nubwo adafata u Burundi yari afite byibura 80% ku ijana y'umutekano w'u Rwanda akoresheje hariya abantu bazi bya gisirikare neza aho hatuka wose Kagame agifite ibiriya birinjo byo muri Congo hariya batwitse nta hantu wari kumukubitira cyangwa webesho wakora kudeta utamwishe yari kuita ahamagaza ziriye ngaro n'ibikoresho bikingira mu Rwanda none wo akaba kubikira mu hariya so Kagame uburinzi bw'u Rwanda military strategy ye yo kurinda u Rwanda yari eri hariya aho batwitse so novuga ngo gukoresha muri iyo buryo tabari yo guhindura intambara zisaki aho bo bakoze bagiye mu mizi cyangwa bahisemo kudestroyinga guswanyaguza imbaraga za Kagame nyinshi zo kurwana intambara yari afite bwana salije imbaraga nyinshi za Kagame zo kurwana intambara zari hariya kandi webuka ko hariya baswanyaguze mfite informasiyo zihagije ko ninawo erigana training wingi baswanyaguje aho bazanaga abana bakatwininga hariya batwitse ngo haguyemo abana benshi bari muri training babatwitse nabo so hariya bakubise bamukubise mu mutima neza
Profesa, nukukunganira no gukomeza kuri ingingo kugira ngo turebere hamwe kuko ntabwo turi abasirikare ariko natwe turakurikira iyo dusoma amakuru y'urugamba kuba Kongo yarahisemo gukoresha imbunda ziremereye zirimo n'indege z'intambara ni ibintu byahinduye wenda uko Kagame yatekerezaga kuri muri strategi yo kurwana urugamba kubera icyo u Rwanda ruvuga ruti turugarijwe na Kongo kuko tubona intwaro Kongo irimo gukoresha magingo aya zitandukanye n'uko Kongo yari iteye kandi byaje nyuma y'ijambo mukuru w'igihugu yari amaze kuvuga ati twagerageje inzira ya diplomasi tubona ntakikora none wenda dushobora gukoresha n'inzira ya gisirikare kugira ngo tudefande igihugu cyacu hari iriya misozi wavugaga yose abantu batuye muri biriya bice bavuga bati kuva muri 94 wibaza ukontrol ya iriya misozi yose bikakuyobora kuko Kagame niho ashyira nyine ibirindi uko arabivuze niho abana b'abanyarwanda basimburana basimburana ntibarajya muri barakse kuva 94 urumva intambara ye yayimuriye ku rundi ruhande akomeza kuyikora muri iyi myaka irenga 28 ku buryo wibazaga niba Kongo izi kurinda imbibi z'igihugu cyazo Dr. Kambanda
nibyo urabona kuko bitahari ibi bose bavuga mu Rwanda no gucyanganyikirwa kandi hakanaba n'uruvuga byamuteye Kagame kuvugishwa biriya byo birasanzwe kubera ko yakubiswe ibi bavuga mu Cyongereza bamukubise ekofi mu kanwa uretse kuba bamukubise mu kanwa ariko even timing wibuke ko bagiye gukubita hariya bamaze kumutera ekofi rindi yo kujyana iriya ndege ikagera ku butaka bw'u Rwanda kandi Kongo aho kugira ngo ebisabire mbabazi nabo bakamwirataho mu buryo butaziguye sinzi niba no bavuga butari open bamubwira butaziguye ati yewe ni indege yacu yari yagiye gukora iperereza rya gisirikare yagize ikagera ku butaka bwanyu cyangwa mu kirere cyanyu ntabamubwira ntabwira ngo okay kwanza bamuhaye information ati eriya yari yagiye gukora konisansi yari yagiye gukora ubutasi ni ukuvuga ngo yari ifite amakamera yari ifite ibintu byose ni ukuvuga ngo yasikanize igihugu cyawe ziriya za difference zawe zose ufite ku rubibi ziriya webesha ngo zose tuzifite neza neza hose tufite amafoto yacyo acyariko ntabwo byari bigambiriwe so nabo bamuhimuyeho ariko bashaka ku buryo ati twaje aho hakoze ubutasi yarangiye nushaka wiyawure ntabamubwiye ngo pole sana ngo turabisabiye mbabazi no bo bamubwiye gusa ati indege yacu yari iri muri nini ikora ubutasi yageze wawe ni ukuvuga ngo yakoze ubutasi ibintu byose dushaka turabifite niba yageze iyo kuvuga ngo yasikaninze hariya hose noneho icyo ni cyambere iyo ni psychological warfare bamukozeho cya kabiri ibi bintu byose bikaba Kagame ari mu nama n'abakuru b'ibihugu babandi bari abakuru b'ibihugu Kagame akunze kwerataho abereka ko we akomeye mu bintu byose harimo cyane cyane bya gisirikare ati murabona abantu bose hari ibintu by'umutekano ni njye wuhari ni ukuvuga ngo njyewe mfite system ya security eri complex eri sophisticated ariko Tshisekedi akamubwira ati yewe wagiye mu nama ati okerekeye nkuru esa kare uri kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bigutera uruvuga neza neza obure n'icyo ukora twagiyeye wawe twakoze ubutasi indege yacu kanagaruka neza bivuze iki ku umuntu wese uzi ibi bintu bisaba no kuba umusirikare bivuze ko ikirere cy'u Rwanda ntabwo kirinze ni ukuvuga ngo rada zabo ntabwo ziri capable kuditekitinga no kurwanya kubera ubundi rada rada wife wavuga ngo ni jisho rihoraho kandi ikaba na trigger ihora wakaboko iyo niyo rada noneho izindi component the air system, the air defense system zikagenda ariko none uyo iriya tureba za escape iyi ndege yageze yo gute mutayibonye na mbere yoko kandi bakatu ya diaguye no kukibuga mbere yoko rwa kukibuga mwabo mwari kuba mwara yibonye deja niba koko ibyo muvuga ko mufite air defense system murayifite bari birana ziko bafite area TR ya 5 air defense system yabo ngo barayibuze ariko abantu batangiye kwibaza hano afite baguze comprehensive cyangwa ni byabindi Kagame ashaka gukangata abantu akababesha kubera amafaranga make yaba yanaguze igice kubera area TR50 birazwi ko ifite ibice bitatu ifite igice kiriya rada ikunze kwitwa IBS ezana na 5 type 3 coordinate search radar coordinates zile za kumenya ati where he southwest you know name bali yose berimo icyo nicyo gice cya mbere icyo nicyo cyitwa amaso cyangwa na trigger cyo gihoraho buri gihe automatically none wakabaho igice cya gatatu cyitwa command vehicle hakaba igice cya gatatu cya kabiri ni command vehicle cya gatatu ikaba ziri ya launch vehicles ziba zifite bityo ni amafaranga ba watanze ariko zikunze kugira 3 cyangwa missile launchers eshatu cyangwa esheshatu ziriya modoka buri emwe ishobora kurasa missiles ziyeze kuri enye ese Kagame yaba yaraguze kiriye kimodoka dukunze kubona cyameza iyo launcher vehicle gusa ntagure izindi components kugira ngo asanga amafaranga yamubanye makeya hakagura igice hakumva ko birangiye cyangwa avuga ati n'ubundi nta muntu ufite ubu bushobozi bukomeye gutya akeguya wigike ibi nawe birashoboka kubera kaga yurebye mu mikorere ya Kagame kubera abesha cyane ashobora kuba nawe yarebeshe ntagure components zose zeri ya TR50 ibi nawe birashoboka ushobora kugura ko component yemwe kumafabishewe n'amafaranga oba utanze so ariko niba koko
Professor Kambanda ukiri kuri iyo analyse yawe kuko nabonye abanyamakuru bo mu Rwanda bavuga bati dufite air defense yacu twaguze bitewe n'uko nyine twari dufite ubwoba bwa Uganda ariko nabo ntabwo nkeka ko bafite information kuko ibi ntabwo ari ibintu bipfa kujya mu itangazamakuru ukavuga ngo ufite nawe system yo guhanura indege abanyamakuru babimenya bate kugira ngo bavuge bati turayifite bayinstara hehe iyo component uvuga yose ijyana nabyo hari aho batubwira iri ku buryo abantu banakoramo wenda banamenyekana ni ibintu biba biri confidential cyane nzi ko ni ukuvuga gusa
njyewe byo nkubwira ndabizi kubera ko nabibonye musosi ijana ku ijana ifite ezi neza aho ibintu byose bigenda banatarise ibi bintu
abanyamakuru mu Rwanda nyine uko nabonye bashaka kubisobanura ubona ko badafite amakuru yakubakira ku nkuru bavuga bati turabifite ariko nabo batazi iyo basobanura shatse kambana wakomeje
yes kandi icyo kintu yo nebo ufite umuntu ukora muri CIA yanakubwira neza icyo kintu kirahenze cyane mu buryo bwo kukigura mu buryo bwa maintenance yacyo kandi ni uko yakiguze mu Bushinwa ni ukuvuga ngo iyo system yose bayikontrolinga mu Bushinwa kandi iyo system kubera ko ehoraho kihora kiri on neba system yose ugomba kuba ufite umuriro uhagije nubwo ugomba kuba uri mu gihugu kitabura umuriro na rimwe si no bakuguragura portable nuclear ni nayo mpamvu ngira ngo kiye gihe bakoraga itegeko ryokwe ngo rya nuclear mu Rwanda kubera ko Uburusiya kuri area convention yo kugurisha ibintu bya nuclear ntabwo bemerewe kugura ibihugu bigurisha za nuclear ntawo biye bemerewe kugurisha nuclear mu gihugu gidafite amategeko agenga nuclear ukuntu ibikoresho bya nuclear babidifa disposing off cyane cyane iyo ukoresheje urabona portable nuclear zimeze nka urabona ibimodoka binene bitwara esanse iki kintu cy'imashini kibamo esanse iki kintu n'iki kintu noneho portable is ndani
site ya tanke y'inyuma site ya
tanke y'inyuma tanke yes aho muyango harimo nini baba bashyizemo nuclear ariko iyo iba yo muriro gusa ntabari yo kuwanisha y'ibirwanisha ya gisirikare so iyo guze ziriya za TL-50 uri mu bihugu nk'u Rwanda rutagira umuriro bana oranagura ziriya za nuclear portable noneho bariya babikugurisha bariya Uburusiya nibo buri muri iyo business cyane n'Ubushinwa iyo bukugurishije babivanye muri hanene bakunze iyo nini iyo ni soko biba cheaper kubigura mu Burusiya aho kubigura mu Bushinwa noneho nuvuga ngo icyo cya system niba koko Kagame yaguze system yuzuye bakaba bamutunguye nuvuga ngo iriya system ifite ikibazo somewhere either maintenance yageze awe kamunanira yabiriye ibintu birahenda cyane kubi maintaininga n'ikintu cya buri munsi ibyo bintu bya TL wabigeranya mu nzu yawe wabigeranya na heating na cooling system ufite mu rugo iwawe cyane cyane kuri heating mu gihe cy'ubukonje ugombye guhora ufite oil kandi ugombye guhora ugikorera service nta kuntu wagikoresha ameza angahe utazanye abantu kandi baba bafitanye kontra mbere yuko ubigura uranakora kontra ya service yabyo so niba koko kandi nibyo bafite TL-50 niba koko bafite za components zose za TL-50 barayiguze zose tulibaze SK kuba babinjanye kuri ya SK system yabo yaba edafite maintenance nziza cyangwa yarana bageze aho bakavuga ati no biri too expensive bakabura amafaranga bakamivaho ibi nabyo birashoboka ariko bwana sergeant hakuntu waba ufite TL-50 ngo endege ya gisirikare yegere mu gihugu cyawe kuriya egusure kuri ngo visited Rwanda ekita ira ntawishoboka so abo niwo bamukubise ekofi psychologically imbere y'abandi bayobozi bamwe muri bariya bayobozi banaze barazifite mu bihugu byabo bamaze kumva amakuru bamurebaga kaga bakavuga ati bakamusekaje wa mugabo banakwigiranye kuko kandi urakubesha ko ufite ibintu bikomeye hizo niriza waguze zikumariye iki so bamukubise kofi psychologically imbere y'abandi bayobozi noneho twibaza ati se niba koko ikintu okay kucyo aragifite kiriya cya TL-50 aragifite icyo tutazi niba yaguze components zose icyo tutazi niba kikorerwa service neza icyo tutazi niba kinafite nuclear kubera ashobora kuba yarakiguze bakamwima nuclear yo kukiraninga akaba atanafite umuriro uhagize wo kukiraninga niba afite nuclear ihagize kikorerwa service hari level ya gatatu dushobora kwibazaho SK ko kiri kontroli n'abashinwa bakimugurishije kandi abashinwa bakaba bashyigikiye Congo ese birashoboka ko bagikuyeho bari bazanye n'abakongomani igihe bazakorera area maneuver biriya area buryo butasi bwabo bakakivanaho bakakidisablinga iwabo kubera biriya ibintu ushobora kubidisablinga awo uri hose babiuploadinga muri system zabo noneho bakashobora kukidisablinga SK abashinwa baba kubera ba supporting nini baba baki disabledinze ibino birashoboka yune possibility ya gatatu none u e kofa mu kubise embere yabandi bayobozi ali muri Misiri munama olebye personality ya Kagame mu byokuli bamu kubise ahantu habi hababaza cyane kaga muri personality yino umuntu ashobora kwihanganira icyo nimeze kuriya agombye kuba yanagiye muri room ye agatangira kuruka kaga no wa muntu ujya muri eriya personality ye ejya muri crise yo abonye ibintu byose yashyizemo nini bibaye zero abakongomani eriye ndege yamwerese ko ori zero kuri ziya iza ziya levels tuvuze haruguru iza ntabwo waguze sistemu yose iza ntabwo bakimenteninga neza iza cyangwa utafite na nuclear ihagije ku buryo gihoraho amasaha yose 24/7 cyangwa se abashinwa bakunyuze ku ruhande bakaswikinga off ibi byose byaramukubise psychologically kandi imbere y'abandi bayobozi bishoboke ko babikoze babishaka timing nayo eri very very important ariko nanone okibaza hari n'ikindi kintu twibaza kubera iriye ndege eske yo military intelligence ya Kagame emeze gute ese Kagame yaba akangarasha abantu atanafite military intelligence kubera kugira ngo bazane ziriye ndege utabizi nawo zibone zinagire ku butaka bwawe utabizi utungurwe no kuvuga ngo military intelligence yawe yarapfuye nabyo twavuze ati kaga urakangarasha abantu hano ariko ushobora kuzamera nk'amini ugere no kubima byawe biriya waguze amafaranga menshi bivunda byawe bitanarasa bakubwire bakutelefona ati afande icyo ntabwo gikora mwibuke icyo ndwara kimubwiye mu gihe baguraga ibi bintu bya tiyero kugira ngo twabikozeho ikiganiro na cya gihe bakoraga ariyo tegeko rya nuclear tukavuga ati iryo tegeko barikoze kugira ngo babone nuclear portable nuclear zabiriya bibunda bya Kagame twaravuze ati ariko ikibazo cya Kagame amafaranga ari gutakaza kuri ibi bibunda by'imbunda ziagura neza nuclear ashaka kuzana kandi bigiye bikome iyo kimaze ikitanga kimaze gushyiramo nuclear ugombye kwishyura amafaranga yo kukidestroyinga ntaba ari ikintu uzasiga ugasoze ngo kigende no ugombye kukidestroyinga ana amafaranga menshi twaravuze ngo aya amafaranga yose Kagame atakaza kuri ibi bintu azatungurwa umuntu azakenera gukoresha biriya bibunda asange ko bitakora kandi birashoboka ko iyo niyo situasiyo yagiyemo indege ikamwinjirana so none utwibaza ati se iyo military intelligence yawe yo ni bite se kaga ugira military intelligence abantu bagakora ibyo bintu byose kuri muri backyard yawe ntobimenye ukajya kurira endege imaze kwitahira ariko nanone twari nabivuze wibuke ko nageze kubivuga ko nahano ngira ngo navuze ati Kagame nta intelligence afite onabirebera kuri director wa intelligence buri umuyobozi wa intelligence wa military intelligence agombye kuba umusirikare oli well exposed omuntu exposed internationally regionally ari oli well methodical gufata nadabivuze hano gufata nyakarundi wari waze muri igihe cyose yamaze muri US yari ari kurera abana ba Kagame nta kindi n'urugambo biwaga bagize amaboko hari ya kuri embase muri sama bavuga urugambo gusa amagambo gusa kanaka yaye yarongoye kanaka yarafite ngo n'umufiyanse wa kanaka ati kanaka ibi niyo bari barimo uramufashe omujyanye muri military intelligence kandi uri mu karere kari highly militarized uri mu karere ufite ibibazo n'abantu bose muturanye n'uvuga ngo bashobora gufungira curtains okaba muri darkness ya intelligence ukana ufite igihugu wivumbura kuba nyamerika batuka awo nawo wenda tuzakavuga mu kiganiro kagana kamwe yatirekura rusesa bajina byanjye ufite ikibazo igihugu cyanjye ntabwo mubwira uko nzakitegeka okay ariko murebe bamukoreye sasa hivi bamuzaniye za drones za gisirikare ziriya drones nabo US nabo bishobora kukwemerera kuzizana mu gihugu cyawe mutabyumvikanyeho na US ntabwo bishoboka kugira ngo ugure ziriya drones za gisirikare ugombye iza kuba wumvikana na Amerika cyangwa wumvikana no Bushinwa cyangwa wumvikana no Burusiya kubera ko ziriya drones za gisirikare kandi yoze ozizanye muri region imeze nk'iriya yo muri kariya karere utumvikanye n'abanyamerika nabyo ugire ikibazo kubera iki abanyamerika bagombye kubikurikira kubera ni security threat ku banyamerika hiya drone ni kirimbuzi bazaje kureba ibibombe kandi zose ni precise kandi yo udafite bijye bihugu bitatu kimwe mu byo kigusisi ntabwo ushobora kuzikoresha ziriya drones za gisirikare ni part ya space ya space force kubera mu gisirikare bafite iriya land force bafite land force bafite marine cyangwa water cyangwa sea force bakagira air force ariko noneho hari space force iriya hejuru urenze ikirere urenze universe hejuru hatafite nyirawo abanyamerika bafashe space yose hafi ya yose ibi byogajuru byabo niyo bikontrolinga none woza za drones ziba zikoreshwa na airspace muri airspace kandi ibihugu biriyo n'ibihugu bishyishye biri kumwe na Amerika Uburusiya cyangwa Ubushinwa nibo bari muri bafite nini ni ukuvuga ngo imiyoboro buriya budroni bunyuramo ugomba gukoresha GPS y'abanyamerika cyangwa ugakoresha Kronas ni eneo ya Barusia cyangwa ukakoreshwa Beidou ya mbere ya kabiri na gatatu izo iyo ni y'Abashinwa umurongo wa mbere wa kabiri Abashinwa bawukoresha mu Bushinwa gusa iyo bakugurishije ibibunda byabo bigenda kuri nini ukoresha bakushyira kuri global line yabo ya gatatu ni ukuvuga ngo ziriya kuba Congo yagize yazanye drones nabo zigenda ntabwo uzijugunyanga nk'ibuye cyangwa ntabwo zishyira ku modoka ngo zigende no ziba ziri connected ziba ziri loaded kuri za satellites zo mu kirere hejuru ze kimwe muri ya bihugu kubera GPS nayo ituruka hejuru Amerika niyo GPS ni y'Abanyamerika niwo muyoboro w'Abanyamerika nubwo ngo tukunze gukoresha drones tugurisha hanze tukunze kuzikoresha muri Turkey no mu Bushinwa company z'Abanyamerika zikora za drones zikorera mu Bushinwa ngira ngo drones zimwe hari bazi ejo bundi Trump yes Trump yavuye musinzi neba nini yabihinduye drones mirongo ine na gatanu bya drones za gisirikare yabivanye mu Bushinwa akabijyana muri Tase n'ubu bari bafitanye ibibazo n'uri uyu mugabo noneho ngira ngo icumi yazijyanye hehe hariya bivapu nabifite ndabizi ko Indonesia twatangijeyo uruganda rwo gukora drones za gisirikare ariko noneho uba ruri controlled n'abanyamerika so mu gihe bari gukora drone zacu ezacu z'abanyamerika bazikora ziri configured mu kinyamujyana n'ibiki zukorewe cyangwa zubakiwe
zubakiwe
zubakiwe muri GPS no bwango awo ozayikoresha hose obukoresha GPS y'abanyamerika bayita bayibona nta kuntu ushobora kugenda mu paraksida no bwango sasa hivi Kagame byamugora cyane kubona ziriya drones either agombe kuzirabwa n'abanyamerika kandi yeyinduye gihanganye ku banyamerika yivuye ku banyamerika cyangwa se akazihagwa n'abashinwa abashinwa bakamuha bakazubakira muri beido y'abashinwa ya gatatu kubera ya gatatu niyo globo cyangwa se akazigura ku barusiya abarusiya bakazimubakira kuri GONAS bo abarusiya bafite yabo GONAS ariko arabyumva ko ebye bihugu bitatu uko bimeze mu gihe Kagame ahanganye na Congo nta muntu ushobora kumuguriza ziriya za drone za gisirikare ntabishoboka kubera ko bose bareba interest zabo muri Congo nta bashaka kurakaza Congo Cedrike sasa hivi Congo iyo ifite na choice yo gukoresha zimwe za drones ziri kuri agronasa byabagora kubera ko nta Amerika yanze ko abantu bagura ibikoresho byabashinwa kubera ziya za sanctions ariko Beido bayigura kubera ko zimwe muri ezo drones zikorwa mu Bushinwa ni zacu ni za kampani z'abanyamerika to ashobora kuzigura mu Bushinwa bakazubakira kuri Beido yabo ku murongo wa Beido nukwango uko politike yagaze mu karere ziriya drones Tshisekedi we ashobora no kuzigura ku muyoboro wa GPS cyangwa akazigurira ku muyoboro wa Beido y'abashinwa so ibibazo turabibwira iki turabivuga tukwereka ko Kagame kwivumbura ku baturanyi byamushyize mu kangaratetike ko kutagira intelligence nanone Kagame gushyira abayobozi ba intelligence batafite exposure bari abanyakaroni birwa mu magambo nabyo byamushyize mu kangaratete ko kutagira access ku intelligence ariko nanone hari n'umuntu yakreatinze mu Rwanda wanasareje kugira ngo ogire military intelligence kugira ngo umuntu ajye muri intelligence cyo cyambere mbere yuko ajya muri training ya intelligence agombye kuba afite ubushobozi bwo gukora analyse analytical ability ariko mu Rwanda education y'abana bacu no kunwa abana bakurira mu kibisi cya Kagame kutatekereza ngo ni intore akabuza gutekereza Nisho kundi wakabale baka kuya tutabade fumata tukabashiramu ejikoma mutwe ubwonko tukabukuramu tukabashiramu ejikoma wavana he abantu bakora military intelligence batafite analytical ability badafite ubushobozi bwo gutekereza ikindi cya kabiri umbere yuko umuntu agira no gukora intelligence ikintu oreba agombye kuba afite personal intelligence ubuhanga ntabwo wakora intelligence utari intelligent ariko iyo rero n'abana bajyana muri intelligence bari bendo banure ntabwo babahitamo kubera ubuhanga babahitamo kubera kanaka ni mwene kanaka akaba na mwene kanaka akaba umuke wa kanaka akaba akabavuka kumuke wa kanaka akaba you know na ubajana babajana muri intelligence no bwango aba bantu department yose wabajana ya intelligence cyangwa department yose branch ya intelligence yose wabigisha baba bafite ikibazo cya base ya intelligence na bafite analytical ability na bafite personal intelligence batangira kwiga intelligence mu kirere Nubwango muri collection ya intelligence uzabone ibibazo. Ugiye gukorectinga urugambo kuje kwenda ingafu no rugambo muri analize nawo zagire kibazo kaba baza gukora analize nziza eri professional and independent kubera nta mucyo wa independence ufite mugihugu cyose udafitemo umuntu ushobora kugaragara akakubwira ati ariko hano aho muri gufata ntabari byo ndabyanze kubera impamvu zineze niba igihugu cyose wagihinduye ndiyo bwana ntabwo ushobora kubona abantu bakora analize ya intelligence gute kubera ku analize ya intelligence bigusaba umuntu kuba professional akavuga ati kubera izo reason zineze zineze iyo kandi mbona tugome kuyikonsideringa cyangwa se mbere yuko tuyikonsideringa turebe ibibazo bifite ibi n'ibi n'uriya nawe akakubwira ati ibi n'ibi n'ibi mukareba analize mugakora analize as a group ariko mu gihe abantu batari professional abantu batafite independence of mind ntabwo mushobora kugira gukora analize ya adversary mukamenya capabilities ze na vulnerabilities ze no ntabwo mushobora kubikora no na kimwe no processing intelligence ntabwo wakora processing ya intelligence udafite abantu b'abahanga bari professional and independent ntabwo ushoboka of course na kimwe na determination of gusharinga izo intelligence ubundi buri intelligence mu gihe utari connected kuri community intelligence ziri major community intelligence ziri yangu tuvuge abanyamerika tufite tuvuge abarusiya tuvuge abashinwa mu gihe udafite connection kuri izo intelligence kuri abo bantu ntabwo ushobora gukora intelligence kubera ngo ibihugu byacu tushingira cyane kuri human intelligence kandi human intelligence ifite weaknesses zikomeye cyane ni ukuvuga ngo obukeneye ziriya advanced intelligence z'ibihugu birya bikomeye biguha intelligence ukagenda ni nabyo twavuze kiriya gihe ati ebyo Kagame yebesha agombye kumenya ko ibintu byarahindutse izi ntambara yarwanye bazwanaga bafite intelligence y'abanyamerika kandi igisirikare kidafite intelligence kiba kimeze nka ukuntu wafata umuntu w'impumi umuntu utareba ukambwira ati genda ukine umupira ntabwo bishoboka so igisirikare cya Kagame kubera yagiye yigaragaza ibihugu byose bikomeye mu karere bifite strong intelligence community yari yavumbuyeho abanyamerika wapi ntacyo tuvugana aba South Africa wapi ntacyo tuvugana abarusiya urabona nabi bibazo yagiranye kubera na Congo na none abashinwa byose sasa wakora gute wagira gute military intelligence eri strong udafite connection n'ibihugu bifite imagery intelligence nziza bifite signal intelligence nziza bifite measurement intelligence nziza yewe na counter intelligence cyangwa security counter measures ubukeneye ibihugu biriya bikomeye gukora iyo counter intelligence icyo Kagame afite yita intelligence ni kiriya cyitwa human intelligence ariko na human intelligence ye eraboze kubera ntabwo ishingiye ku buhanga ishingiye ku gahato no gutinya ni nayo mpamvu ubona director wa intelligence ngo ni Vincent Nyakarume mwakabyarawe aho mwite director w'amagambo director w'urugambo director w'amacyakubiri so aho noneho niho tuvuga ati bari abagabo bari mu nama hariya bagombye kuba banebajije ati FK ibi batubwiye ngo indege yamusuye gataha yumita intelligence ye emeze gute aho njyewe ifayiwe ya muri leta ya Kagame ntabwo nari kwemerera kwandika kiriya ikibaruwa ariko mbwira ati mukeke iriya ni resignation statement kuvuga ngo igihugu kivuga ko kifite TL-50 ngo indege ya gisirikare yaje ikabasure ikitahira muceceke muceceke bo babivuge noneho tubivuge tubihakane cyangwa duceceke nabo kubera duceceke bo babiyevugire kubera kubera iki kiriya kintu ni kiriyare psychological ops bari babakinye ni umukino wa psychology wari ugambiriye kumuteza urubwa imbere y'abanyarwanda n'ibihugu cyane cyane ku munsi yari ari muri kumwe n'abayobozi bakuru b'abayobozi b'ibihugu batandukanye yigaragazagaho nk'aho ari umuntu ukomeye cyane bya gisirikare akavuga ati kandi ugukubite uri muri iyi nama bose bakurebe baguseke bamaze kubimukora akanabitangaza gutangaza iki bagukubise kofi wakekeka ariko nanone kugira ngo nabi nejo bikekeke biko miwuba ufite na military intelligence iri serious cyangwa so bo ubwabo babyitangarize ko they are useless they are nothing none wo ziriya eske ibyo bitwa ezendeye twabonye nibyo bitwaro gusa Congo yabe ifite igisubizo cyanjye ni oya hari za information ndashobora gutanga nanjye zimwenzi ariko hari nanone ibintu ushobora gukora by you know gutekereza gusa ziya za sako is na 25 iriya 25 ya zanye yego ziri updated zifite tech egezweho nobo of course zakoze na kimwe no kuvuga ngo kuvuga ngo Toyota imaze imyaka magana ariko hari Toyota zikorwa nshasha zifite teknolojia itandukanye na Toyota ya imyaka icumi yashize so naziriye ndege nazo ni zaira soko i 25 zeke gihe zirakomeye zifite intelligence zifite tech ikomeye cyane ariko Josi Siriko atarizo gusa bari abagabo bafite tukubera iki
Professor utarinjira aho ngaho kuko ndagira ngo ubitekereze muri uburyo kuko ugiye kubidevelopa kandi ari kuza kubikubazaho mu byumweru bibiri bishize amakuru yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko Congo yaba yaraguze indege Congo muri Ministeri ya Defense barabinyomoje ndakeka ari ukuntu bakina Kagame muri intelligence nyine ndagira ngo ubitekereze muri ubwo buryo noneho bagasunika inyandiko ku mbuga nkoranyambaga Kigali M23 iti fake news ariko babaye surprise babonye indege kandi Congo ubwabo yaravuze ati nta ndege twaguze bukeye gato tubona indege zirimo zirarindinga kuri Goma ubu tuganira wonye ko Ministre wa Defense nanone ari muri Turukiya ntabwo arimo kutubwira ibyo baba baguze ariko abantu baravuga bati bitamera nk'uko ubushize batubwiye bati Ministre yagiye mu Burusiya bahakana ko nta kintu baguze indege tubona zigeze kuri Goma nibi tubonye rero muri Turukiya turimo kubona Ministre wa Defense ari muri Turukiya na mugenzi we nabyo ni agakino ko kugira ngo kuri Twitter Facebook bagaragare ko arimo kuganira Congo duri ibikoresho byayo yicekekeye abayibaza mu itangazamakuru ati mwaguze iki bati nta kintu twaguze twe tukabona ibikoresho birimo gukoreshwa kaga arimo gukubitwa kandi yarabonye statement avuga ati ntabyo baguze nako kandagira ngo nkunganire imbere gukomeza ngaho
yego baramukina bwose kandi nabyo twavuze biya byo kwitiranya n'abanyamerika erika abantu batazi na politiki biragatsinga ariko wowe wagira bariya batomo ndayiro ngo nibo bagira bajyanama bawe urabona yego amerika ntabwo ishobora kukubwira ngo rekura Kambanda cyangwa rekura Rusasabagina ku gihugu nk'u Rwanda ngo baje bagutere ibibombe ngo kubera ko wanze kumurekura no barakwewolera ariko bakaguhana mu bundi buryo bumwe mu buryo baguhanamo ni ukukwima intelligence kandi igisirikare cyawe gishingiye kuri intelligence yabo bashobora no kukubwira ibinyoma bagusekurira ahantu mu bundi ibyo bintu ku gihugu gifite military intelligence nziza cyari kuba kizi neza ibyo bintu na mbere yuko bigirana muri Congo ariko nano ntabo bitangaje kuba u Rwanda rubibona kuri tele mugatangara icyo nicyo gihembo cyo kugira abanyakarundi director wa intelligence you know wagira intelligence y'urugambo ibi bintu byose ukabimenya ntabishoboka none we iriya 25 iriya sokoi 25 bazanye nyobo eri updated ariko urebye urugamba beteguye cyangwa bari gutegura nta kuntu Tshisekedi n'amafaranga bafite bajya kugura 25 gusa kandi Uganda ifite fifth generation 30 sokoi 30 sokoi 30 impamvu atashobora kugura sokoi 25 ngo bagarukiraho kubera ko Tshisekedi arabizi ko Uganda ishobora kubingiramo Uganda ibingiyemo ekintu kikomeye yazana ni sokoi yayo ya 30 sokoi ya 30 irarwana irwanira mu kirere ishobora no gutulisa iyindi ndege mu kirere iyo ubwayo bakarwanira mu kirere novuga ngo Tshisekedi ashobora kuba yerese 25 kwa Kagame kubera ko Kagame atazifite akabuye aje kwa nkwere kuto mukubitse n'ubu ka agomba kuba afite 30 fifth generation kubera Uganda wenda akana bafite nezirenze ubushobozi ziriya za Uganda kubera Tshisekedi mukugura ibi bikoresho agomba kuba yateganyaga ko Uganda ishobora kujya ku ruhande rwa Kagame kandi nta kuntu wajya kurwana urugamba uruhande rumwe rufite 30 fifth generation ya sokoi wowe ufite 25 tunavuga ngo Tshisekedi agomba kuba yibitseho na 30 kubera iyo 30 irarwanira mu kirere mu gihe iyo sokoi ya 25 ntabwo irwanira mu kirere ariko ni umuriro ni hatari iriya nimbi cyane irakomeye cyane so nayo mpamvu today turi kubona ibintu bya military drones I mean bya combat drones nazo kandi narabivuze ati hari amakuru nari maze kubona ati Congo urugamba igiye kuavansa ati gute ati bafatanyije na US mu kuzana drone za combat zitagira aba pilot ariko sasa hivi ntawubikiriye nkuru ni concluded thing bazizanye barazifite nta kuntu ziriya zirahenze cyane nta kuntu wagura ziriya zihenze cyane za drones utaguze 30 sokoi 30 cyangwa ezindi jets zirwana mu kirere zirwanira mu kirere kugira ngo Museveni yinjiramo muzahangane n'iriya sokoi ye ya 30 agomba kuba ifite kandi sasa hivi biragaragara ko na Museveni ashobora kuba yabimenye Museveni urabona ko asanga uyegereye Tshisekedi aho tugiye kumva umuriro hagati ya Kagame na Museveni vuba Museveni awashi bakubaye avuga ati uwo muriro singiye kujyamo baguze ibi n'ibi reka kandi abanyamerika bashobora kuba bahaye intelligence kwa Museveni ati uyu mugabo afite ibi n'ibi Museveni ati ya singiye kujyayo kubera ziriya za drone zifite umupilot ni very different animal ni ukuvuga ngo Kagame nawo ari sasa hivi nubu agombye kuba sasa hivi atakirara mu rugwiro agombye kuba arara abundabunda Kagame ntabashobora kuba arara mu rugo ntabishoboka na ziriya 20 sokoi 20 gusa zirahagije 25 zirahagije ko Kagame atarara kubera ziriya za sokoi 25 zamukubica kure cyane zikamuhezaho ari nalo zigenda zigenda kuri coordinates zirabara ziba ntabo zibuja nazo ntabo zifite nini chances nyinshi zo guta kubita zaje zazo mwangu Kagame sasa hivi arabizi ati uyo mvura mweta afite 25 ashobora kunyoheza umuriro awundi hose akahatwika bikarangira mwangu sasa hivi Kagame ntabarara ntabashobora kuba ashobora kuba arara mu modoka agenda ikagara ku ruhande cyangwa ikarara igenda gutyo nijo kubera ati nyazi zigera soko yariko none bakimwerekaga soko isaka hivi 25 banamwerekeza za drone so Pentagon niyo ezohereza hariya Pentagon kubera ziri kuri GPS numwe ni contract bafitanye ne Pentagon ziriya so na possibility yoko za missing a target havo ehari kandi zo zira kubita specifically awo zishaka kujya nubwo bashoba no kuyimuhereza Kagame ubwe ahagaze ahantu bakayimukubita ati n'intambara irangiye kwa kundi amini ni kimwe no kuntu bise savimbi intambara ikahita irangira ziriya za drone kuri Kagame ni bad news cyane kubera bashobora kumutagetinga gusa we bakamukura mu nzira intambara ikarangira aho kugira ngo ikomeze abantu bagenda biriwa bagenda ashobora kumuvana cyane cyane ko atanafite byagaragaye ko atanafite na teknoloji yo kudetectinga no kurwanya sokoi 25 niyo 25 yakwingiranye none we ya drone bizagenda gute iyo drone ishobora kugendesha n'icyo gaju cya gisirikare cya US iyo iragendesha icyo gaju cya gisirikare cya US ntabwo iri ifite umupilot nubwo ngo neye modoka yawe wizwa ugenda muzunguruka kubera ko udashobora kuryama nayo niwebesha ukagenda unyura mu nzira imwe buri munsi baziga partner yawe bagukubita nicyo bivuze so kuba bamukubise na 25 none bakongeraho bakamwereka ati na drones kwa design za gisirikare bashaka kumuhamura Kagame n'uburwayi bwe wasangagiye muri crise hakongera akarwara kubera sasa hivi Kagame agombye kuba adashobora no kugera ahantu ngo arye cyangwa aryame cyangwa asinzire nawe sabije ubwawe bibaye ubaye the person uri muri position ya Kagame sasa hivi n'undi udukoresho nini yazanye abo waburawo uryama tugiye kuri kariya akantu ka audio musaza ya wabu yacu tuzahungira hehe deba ibyo byose so neze hari ahantu nabonye was it ku munsi batwise hariya nabonye mu gihe hari ikinyamakuru cyanditse ngo ariko nini abona ko iriye ntambara ishobora kubona n'indege ibi nabyo byagaragaza kutamenya intambara iri kurwanwa muri Congo na at the beginning of muyeni nababwiye kandi ntabwo nshigihanya kandi abantu barabizi benshi bazi sisitemu ya Kagame yagiye kubaka hariya yakubatse besi ye military besi ye yo kurinda u Rwanda mbere na mbere kurinda ubutegetsi we mu Rwanda ku buryo we yakandagiraga ku buri muntu wese azi neza ko abategeye muri Congo nihagiye umuntu uzamura umutwe cyangwa ukora kudeta hariya muri Congo azaba force bakubite babaswanya mwese hariya nanone bikaba umuyoboro w'ibintu yibaga sorongwango intambara y'indege yari ikenewe kugira ngo capabilities ze zose infrastructure ye yose ubiko bw'imunda ze bwose n'imbunda ze babitwike bwana Sarisha abantu bamwe bazi ya gisirikare muzi abatumi bakoze muri gisirikare gisirikare bakizi barakubwira ngo biraje hari n'amasasu Kagame asige nyuma agiye ababazwe bari abasirikare bamwe bari abantu bafite imbunda hariya mu Rwanda bamwe ntabwo bafite mu n'amasasu we besi yari yashyize hariya azi neza ko okay ndagiye wowe ngo uyoboye igisirikare wowe muganze muganga nango uyoboye nini igisirikare cyo ku butaka mu Rwanda oli bule igisirikare cyanjye kiri hariya nicyo kirinze naba basirikare nta masasu mbasigi njyewe nzi neza ahari amasasu aho agombye kuba nawo haturuka umuriro in case of anything nuko Kagame yageza noneho intambara yo gutwika hariya uburyo bukoresha indege hariya nibo bwari appropriate kubera ko bamukubise neza neza muri strategy ye ubu sasa hizi Kagame agombye guhindura strategy yose kubera hariya bamaze kumwereka ko anytime turafata kandi ntabwo ushobora kuhaguma kubera ko tutahakubita nuvuga ngo Kagame sasa hivi afite ibintu options afite ni zibiri imwe gusohoka muri Congo akavayo ariko asohotse muri Congo n'ubuyobozi yahita butakaza kubera ko ntabashobora kurinda u Rwanda adafite zeriye imisozi adafite area force eri ku ruhande ereba umutekano mu Rwanda kubera iki n'abantu bafite imbunda bamurwanya bazabamaze kuvanwaho umuzigo umuntu wese ushaka kwataka Kagame militarire afite ikintu cya mbere yagombaga kwibaza mbere ati se ziriya force za Kagame ziri muri Congo nzazirwanya gute ko zanturuke nyuma zikankubita nuko kazingo murizo kavuga ati reka tubaze kubaka ubushobozi ariko kandi umenye ko ndani mu gihugu Kaga azana na buri muntu wese cyabikishije nzara nuvuga ngo byabindi yamubya nimara kwa bivuze ngo hano nta buri shobora kuwarwanya mu gihugu hari impamvu atababwiye RPF ni umwanzi hafi ya buri muntu wese mu gihugu abantu bose mu Rwanda benshi bavuga FPR kubera gutinya agapfuni bamaze kumenya ko agapfuni FPR itagifite ubushobozi bwa agapfuni bahita bajya ku ruhande wo muntu urwanya FPR nuvuga ngo bamaze kumwirukana muri Congo muri biriya birindiro baramubwira ati subirayo urwane intambara zawe mu Rwanda so gusubira mu Rwanda iyo option yo gusubira mu Rwanda mbona Kaga izamugora kubera bivuze ko agombye kuvaho option ya kabiri no gufungura intambara amaso ku yandi akarwana directly na Congo akia ula akavuga ati reka mfate hano za Goma neke kibuga njifate then hajyamo ikibazo eske afite ubushobozi bwo kubikora se biramworoheye gufata Goma na ziriya forces zose zirimo South Africa none wonayo irimo Abanyakenya ibindi bihugu Abanyamerika Ababiligi ziriya forces zose ziri hariya zemere isoni gutezwe isoni ati Kagame yabafatanye Goma so Kagame nahitamo gutera directly ahantu horoshye ashobora kwinjirira ni Goma kubera ni ukrosingi w'umupaka ariko nanone iyo option yayifashe nayo ishobora kuba mwisho wake niingira goma takabuza muzabona ziya za drone zagira zitere ahantu hose mu Rwanda harimo nawo Kagame wa suspect ya ko aba bahatwiki bibomuriza. So the options ibiri ngewe mbona Kagame asigaranye nizo gusa wavuga azinezo Kagame ashobora kutekereza uba iya gatatu nokuvugana twabonye mushiki wa Kabila avuga ngo muvugane na FDR muvugane nabo n'abantu banyu muvugane nabo amahoro. Ori ya mshiki wa Kabila nabo abivuze kujitije na Kabila nawe ni opposition hiyo nukufuga ngo na mahanga sasa hivi bita saa kutungule kubela kwa mazio kumutu ikila bili ya bilindo ya halia amahanga na yu aswa kufuga ati kama bye bye kuli Kagame leka tumuhate none ukufuga na naba anube afuga na naba jino afuga na naba anubawa. Eyo nayo ni option ya gatatu ariko mbona ko Kagame bizamugora kuyemera kuvugana n'abantu bamurwanya harimo na FDR sinzi niba azageraho abyemere kandi bishobora kumufasha impamvu mbona ko ya gatatu yo esanaho etamushokeye na yemera eramuganisha kuri scenario ya Charles Taylor kubera ko ndakeka ko nta muntu nomwe urwanya Kagame abafite intwaro n'abatazifite n'ibihugu bitumvikana na Kagame nta nomwe ushobora kwemera Kagame nta nomwe ushobora kwemera ko Kagame ajye yajya mu kirano afite in good faith mu mutima mwiza tawe nukufuga ngo neye mishitano ya ishobora kuba ariko mu gihe impande zose Kagame n'abamurwanya bari gutegura nabo intambara bombi kandi istwasiyo neye bikoresho byose bizi ishobora kurangira iza bamuhaye inzira bamuhaye eriya senario ya Charles Taylor abanyamerika bakamubwira ati urabizi wananiranye wahinduye igikoko ku bantu bose ni wowe ubungamiye amahoro turakwemereye gusohoka ujye muri Ethiopia mu gihe turi kwiga ikibazo cyawe cyangwa ujye muri South Africa mu gihe turi kwiga ikibazo cyawe kurebe neba twagerageza amahoro utari muri equation. So a option sinzi neba ariko birashoboka ko bamwinjiza muri aka kantu. So mu byo kuri njyewe ibintu biri practical mbona bishobora kuba ni iza asohoke muri Congo ariko naho gusohoka muri Congo bikaba biridinga kuva ku butegetsi cyangwa se yatake Congo akore intambara yewe ariko iyi ntambara yewe yoreste kushaka kwikisha abanyarwanda ntake zamugezaho kubera ko ntabwo ushobora kurwana intambara mu gihe utashyikiwe na US as a government ushobora kuba ufite abanyamerika b'abacuruzi mukorana ariko ubukeneye government kubera government at the end of the day niyo izagwa intelligence izagufasha kurwana intambara wajagute mu kurwana intambara udafite intelligence ejwezeho wakora gute mita intelligence n'abariya ba banyakarundi bawe barabyumva ko ikibazo. So option yindi no kuvugana azabikora simbizi
So omudaya muri ya sasa wakabira ibintu yavuze bishobora guhita bihinduka etegeko kubera ko nawe kubivuga ashobora kuba yabivanye muri ba partners ba US amenye ba Congo. Urabona Kabila ni umuntu nawe otoroshe. Abona hari abantu benshi bebesha kuri Kabila ariko uwashaka yabaza abarundi akabegera kandi ati ninde wabafashije cyane mu kurwanya Kagame muri 2015 birashoboka ko uwafashije abarundi kurwanya Kagame muri 2015 ni Kabila kandi Kagame yarabimenye. Kabila nta kintu atakoreye abarundi mu kurwanya Kagame kuva kuri logistics ibikoresho kugera kuri kubaho kwinjira muri Congo bakakubita ingegera za Kagame zitaragira mu Burundi. Ibi bintu birandiswe birahari muri za table za US. Abantu bagiye bavuga ati ni Museveni wafashije Nkurunziza. Okay, yaramufashije ariko umuntu wa mbere watanze mwibuke hari n'amakuru ko biriya ibirwanisho mwabonye biriya bya tanka mwatu wabonye bavuga ngo ubundi wabibanye mu Burusiya ntabwo ari byo. Ni Kagame ni Kabila wari yahaye. So yes, Kabila Kagame yaramuzanye bari inshuti bakoranye ariko Kabila yageze aho akananirana na Kagame kubera imyitwarire ya Kagame ariko Kabila ni wa muntu uri shyi utagaragaza uruhande rwe ariko inyuma arakora ibyo agombye gukora kandi ni umustrategist nako yakubise Kagame muri 2015 of course politiki mpuzamahanga yari itandukanye kiriya gihe cya Kabila ntabwo yashoboraga gukora ibyo Tshisekedi ari gukora erega tujya tukora na analysis ituzuyemo ne ifite elements zitarimo ntabwo ushobora gukora analyse ya situation ya Tshisekedi wirengagije ko politiki mpuzamahanga yarahindutse. Twebuke Kagame ari mu bantu ba mbere batumye bakoze lobbying kugira ngo Kabila atagaruka kuba perezida. Nubwo n'abanyekongo berwanyeho batashaka Kabila ariko hari force ya eri international kandi Kagame yagizemo uruhare rukomeye yabujije Kabila kuba perezida wa gatatu bikarangira ashize muri ya umugabo yashyizeho nk'umukandida we yezera Goliya ntabone ubuzina
Shadali
aha none ubu yaje kugeraho akanabura nuko amwibira amajwi akavuga ati barantwika ninako Tshisekedi yagiyeho. Abantu bamwe bajya bavuga ngo Tshisekedi yashyizeho na Kagame jamais Kagame yarwanije Tshisekedi. Kagame yashakaga Katumbi.
Binyeretse rero ko urimo gukurikira deba z'abakongomani kuko nibyo bintu muri iyi minsi byeze. Iyo opposition rwose ahubwo bambwira ko Kenya na Amerika aribo bahisemo Tshisekedi bakabwira
Kenya niyo bakoze inama yaweisha bakumvikanyisha Tshisekedi n'uriya umugabo yafunze ejo bundi uriya yafunguye baramufunguye sasa
Vitali Kamere
bakoranye amasezerano muri Kenya yuko wowe uzaba perezida imyaka ye ya ene ya mbere njyewe nkaba perezida imyaka ene yindi Congo n'abanyamerika nibo bari babirimo ariko abantu barabitira Kagame na Kagame inzego za demwa ya Kagame ikabitangaza kugira ngo igaragaze ko Kagame akomeye mu by'ukuri ntabari byo Kagame ntabwo yageze ntabwo yashakaga Tshisekedi ariko Tshisekedi yinjiyemo politiki mpuzamahanga itangiye guhindukira Kagame Kagame batakimushira ku mwanya wa mbere. Kagame nawe yumve ibintu uko abandi babiyumva. Ni nako Tshisekedi yagiyeho. Kagame yakoresheje umwanya yari afite kiriya gihe nibwo yari yagira ngo agisohoka kuba perezida wa African Union kuburoka Tshisekedi. Ariko demwa ye kaza kubisakaza ngo ni Kagame wabashyizeho Tshisekedi. Jamais. So area game kumva kandi ye Kabila yaviriye ku buyobozi n'ukugiza n'ubu Kabila yeisha Kagame oko nanjye neisha Kagame Kabila omuntu waze ko ashobora kumwica wa mbere ntabari Tshisekedi ntabari yonje ni Kagame hariko rukaje tukagumye kandi afite inzego z'umutekano zigenda zikingiza ibinyoma bari abagabo n'aba generale koko mu binyoma noneho iyo situasiyo nuko ikomereye Kagame sinzi uko azayivamo ariko reka turebe uko bigenda
sizi niba hari abandi bafite aho hantu nashoreje kuko ndabyibuka mu gihe twaganiraga kuri the East African Brigade waravuze uti ndibaza impamvu Kenya ariyo Amerika ihisemo gukorana kujya gukemura ikibazo cyo muri Congo impamvu kibatagiye kwa Museveni wabikozemo ikiganiro kirekire cyiza cyane hano urimo kwibaza impamvu Kenya ariyo bahisemo kugira ngo ijye muri kino kibazo ndibuka ko wabikomoje wari kuze kongera watekereze ugira icyo wavuga kuko bihuye ni n'uburyo Kabila Tshisekedi yagiye ku butegetsi nkurikije za source turimo kubona wa mugani birimo birasohoka magingo ya cyane cyane bitera umubano w'u Rwanda na Congo uri kurimo kugenda urangira ariko nanone wavuze ku kintu cya Kagame ukunateye ukuntu yigaragaje image ye yayigurishije wakomoje kuba iriya ndege yakoze visit Rwanda bakabyandika kuriya biranumvikana wa mugani tumaze iminsi tubiganira n'abantu batandukanye bajye batanga visit itandukanye bose ariko no kuba byaranabaye mu gihe Kagame ari kumwe wa mugani ari muri Egypte muri inama ya COP 27 yigaga ku bintu bya climate change n'ibindi byose Antonio Guterres umuyobozi wa Nations Unies ari hariya ariwe wavugaga wibuke neza abantu watekereza wavugaga yuko badashaka kudefeatinga M23 kandi akavuga ko ifite imbaraga ihabwa n'igihugu runaka agatinya gutunga urutoki Rwanda cyangwa kuvuga izina Rwanda none uyu munsi tukaba tubona ko mu gihe Kagame yicaranye na Guterres yari n'abandi bakuru b'ibihugu nibwo Tshisekedi atagiye muri ya nama wasigara ayoboye ziriya bombardement wagiye ukomozaho urumva ko nanone n'ibintu abantu bakwiye kureba nk'uko babisobanuye bakabyumva neza Antonio Guterres avuga ati M23 iragoye MONUSCO ntabwo twayishobora ntabwo ingabo za Congo zihagije kugira ngo zidefendige M23 RDF Tshisekedi ntihaje muri inama ya COP 27 asigara yari yayobora zira operation zirakorwa babombardira zira nyeshyamba za RDF abandi baratabonyeka hirya no hino nanone ukongera ukagaruka inyuma delegation yo muri Nations Unies ejo yari Kinshasa muri Sena ishimangira ko Congo idafite embargo rwose ku kibazo cya embargo kitareba guverinoma n'ubwa mbere no babyatuye bakabivuga birareba imitwe ngo yitwaje intwaro muri Congo ariko nka guverinoma ntabwo bafite ikibazo rwose cya embargo kuko bitangazwa n'uyu muyobozi wari yo delegation Michael Xavier Bianga wabitangaje muri Sena ya Kinshasa ejo ibintu biro birihuta Charles Kambana urumva ukuntu ibintu byihuta mu gihe gito cyane kandi twa dufite andi makuru atandukanye ariko wareba ibibaye mu gihe gito ugasanga ibintu biro birayira bihinduka buri minota ku minota ya Charles Kambana
bana tarije narapfuye twarabivuze hano kuri iyo radio ngo biriya sekuraje no wa UN yavuze n'umuyobozi wa MONUSCO yavuze byari strategy yo kumvisha ibyo bihugu by'akanama gashinzwe umutekano ku isi gutanga amafaranga byihutirwa sino turi kurwana n'abantu bafite ibikoresho bigezeho muduwe ibikoresho biri superior Kagame we yabifashe nkaho ari ishema kuri we ntabwo yamenye ko mu byukuri eriya milange esanzwe n'engagement esanzwe ikoreshwa ku rwego rwa UN Security Council kugira ngo ibihugu byihutishe gutanga amafaranga muri biriya bikoresho uri kubona muri Congo utazebeshe wasanga bimwe bitaguzwe na Congo mwumvise ejo bundi MONUSCO yaravuze ngo noneho imikoranire yacu na government ya Congo ni nziza cyane tugiye kongera gukorana neza kandi dukemura ikibazo burundu wanasanga bimwe mu bikoresho turi kubona bitanaguzwe na leta ya Congo ahubwo biriye byago bya farao biriye byago imana yahaye farao bakamuha icya mbere farao akanga ati anje we ndakomeye bakamuha ikindi cyagoye ati ndakomeye cya gatatu ndakomeye ni Kagame we bamuhaye ibyago bya mbere bakanemera bakabisa nkaho biteje urubwa tekeza UN kuvuga ngo edafite ubushobozi bwo kurwanya igihugu X ibi ntabwo biraturuka ko bitabaho UN Security Council oba ubuza Amerika ubuze hari igihugu kirusha Amerika ibikoresho eriya lange bayikoresheje mu buri bwo gukora mobilizing ibikoresho ubu barabifite reka babatwike nayo mpamvu babasuye bababwira ati mwibuka kariya kiriya gihe twababeshe ngo namwe mukashimo mukishyira hejuru ngo turakomeye aha baraje muri visiti Rwanda bayikoze nyine so eriya speech yori umugabo izasubirwaho nka uburyo basinzirize Kagame akagena nawe agasinzira agashyira amenyo hejuru arishimiye kubera ko akomeye na UN ndayirusha nabonaga n'abamotsi ba Kigali nabo bavuga ati turakomeye dufite ibikoresho batazi ko it was a matter of eriya nilange ekunze gukoresha UN Security Council basaga ko Amerika n'ibindi bihugu bijya inyuma y'eriya misiyo bahiye ibikoresho bitazagutangaza bwana sari kandi abazandika iyo histoire bashobora kuzabigwaho ko MONUSCO eshobora kuba mu buyobozi bwayo bakoranye na Kinshasa cyangwa bumvikanye na Kinshasa kuteza kiriya kibazo cy'abaturage na MONUSCO bitazagutangaza birashoboka bari abantu ba MONUSCO batanga amafaranga n'ibikoresho kandi barabizi ko badashobora kuva mu gihugu kubera ko babuze ibikoresho ariko abantu bazi imikoranire ya Security Council biratinda amafaranga ya Security Council gusohoka bakriyetinze situasiyo ye ibintu byihutirwa ngo batange amafaranga vuba bakora akazi babigezeho ibyukaga bamubeshye ngo arakomeye baramubeshaga afite iki batazi afite iki erige mbuna nabo meze nka karavati ujya ku isoko ukagura karavati bitazi ninde wayiguze wayivanye ziriye mbunda bavuga zikomeye ziba zizwi aho zavuye ninde waziguze CIA ebefite tracking ya buri kintu cyose so kuba bavuze biriya ntabwo bavuze ngo uriya bavugaga ni ceremonial language noneho kariya kantu ka kisekedi kuba atagiye muri iriya nama ugomba no kumenya ko kari importa cyane wibukeho ku kintu cya climate change muri Afurika igihugu cya mbere gikomeye muri ibintu bya climate ni Congo kandi n'igihugu cya mbere kizabona amafaranga ya ijyanye na climate change muri Afurika. Umugabo ntabwo yagiyeyo mu nama akavuga ko n'ubundi amafaranga yanjye arahari azaza, kandi igihugu cyanjye nicyo champion w'ibi bintu, reka njyewe ngume hano ariko muteze urugwa babure n'umuntu babaza ariko barebe Kagame gusa. Kubera bari kumubaza ati bihagiye gute Bwana Tshisekedi, ibintu bituri kumva wateye kuki wagiye we yavuze ati ntabwo nzajyayo, focus yose inshire kuri Kaga arware mu nda. Ubu Kagame agombye kuba ari umurwayi, bamukozeho cyane, bamukoze mu ijisho. Kuri iki kintu cya UN Security Council ngira ngo nabivuze muri kiganiro nabwiye abantu bati iyo usomye iriya resolution nta na hamwe Congo ebuzwa kugura ibikoresho, icyo Congo esabwa ni ukuripotinga. Resolution eriya iyo isomye neza uretse kuyisoma apana kuyisoma nka biriya bya Cyomundahiro asoma, nta na hamwe Congo eriya ni resolution yebuza Congo kugura ibikoresho, ahubwo Congo irasabwa kuripotinga kuri UN Security Council kubabwira ati naguze binini. Kandi nta na hamwe muri eriya resolution bavuga ngo Security Council ishobora kukubuza kandi ntabwo Congo isabwa gusaba uruhushya ngo mbere yo kwegura, no barayibwira ati iyo uguze ibikoresho tubire neza tumenye follow up y'ibyo bikoresho kugira ngo bitajya mu maboko y'abantu yemitwe irwanya leta. So iki kintu twarakivuze hano kuri radio sinumva no kunywa abantu bagifata ariko bakabisubiramo, bya kimwe na neye mvugo ngo diplomasi n'intambara. No diplomasi no kuvuga ngo relasiyo hagati y'igihugu n'ibindi bihugu cyangwa n'imiryango mpuzamahanga, iyo niyo diplomasi. Diplomasi ikorwa mu buryo bubiri butandukanye, hari ikitwa soft diplomasi yoroshye, hari na hard diplomasi ikomeye. Diplomasi yoroshye niwo tuvuga ibiganiro, kuvugana n'ibindi bihugu mwumvikana mugira mukemura ibibazo mu maganiro, icyo nicyo cyitwa soft diplomasi. Ariko hard diplomasi harimo ibintu bitatu bikomeye, harimo icya mbere gukoresha sanction intambara, gukoresha intambara biriya byose ni gukoresha intambara. Anyway hard diplomasi ni gukoresha intambara, hari kandi intambara ishobora kuba iyo bucuruzi, aho niho bashyira za embago, mushobora gushyira kunini, mushobora gushyira ku gihugu kibateze ikibazo, iyo ni diplomasi. Ya hard diplomasi hari hard diplomasi yindi yo gukora intambara, ariko nanone intambara mushobora kuyikora mu buryo bubiri butandukanye, hari gukora intambara direct cyangwa kuyikora mukoresha umuntu wa gatatu. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rushaka kubana na Congo, bahisemo kubana na Congo ariko rukarabana na Congo rukoresheje M23, iyo ni proxy war, ni diplomasi y'intambara. Hari diplomasi y'intambara nanone yo kurwana mukoresheje direct, iyo iragoye, ntabwo ikunze gukora muri icyo gihe kubera iyo ikoze hari za limite mpuzamahanga bitewe n'ukuntu eriya eriya nini yashyizeho UN security UN cyara iyo cyara ishyiraho limite ku ntambara ibihugu byakora ku yindi, ariko bitavuze ko gukora intambara ku gihugu kindi
byemewe bikorwa ariko bisaba diplomasi ikomeye ku buryo ibihugu bikomeye byose bigushyigikira kandi awo wo Kongo yanabigezeho ega bwana bwana Sarge ni nawo u Rwanda ruri mu pozisiyo imbi cyane oziko awo bigeze nk'ubu sasa hivyo uwo munsi Kongo eshobora kubuye abapartners bayo ati tomorrow ejo turakubita u Rwanda kubera iki kuyurepu y'intambara bayigezeho deja ibihugu byose birabashyigikiye icyo bababwira bababwira ati mukubite vuba vuba murangije zabioni barazifite ziyendeje barazifite baragenda bagatwika ibigo bya gisirikare byose ahantu hose hari za nini zose bakadestroyinga noneho bakavayo bakavuga twabikoze mu buryo bwo kwimura bagatwika byose zabioni zikagenda zigatwika zigatwika mu rugwiro zigatwika positions zose ziri strategic basi no gutwika ibiraro bimwe bikoresha na gisirikare noneho ubu bakavamo bakababwira ati abanyarwanda mwirwaneho niba mushaka kugakuraho amaze kumutwikira ibihunda byose amaze kumutwikira za logistics za infrastructure abana abanyarwanda bahita bikorera akandi kazi Tshisekedi yageze kuri iyo level so diplomacy abantu bajya bibagiwe ati diplomacy ntabwo bivuze ibiganiro gusa no diplomacy okora mu buryo bubiri diplomacy yoroshe icyo twita soft diplomacy cyangwa hard diplomacy hard diplomacy ni intambara ariko intambara ya mbere y'ubucuruzi kandi Kongo yayikoresheje yabafungiye ubucuruzi intambara ya kabiri ni intambara yo kuwana mukoresheje proxy intambara ya gatatu ni intambara yo kuwana mugiye direct kuwego intambara Kongo yamaze gukoresha intambara y'ubucuruzi ku Rwanda yarayikoze asigaye ziriya zibiri proxy cyangwa kugenda direct uvuga ngo Kongo sasa hivi kubera iri muri position nziza diplomatically ishobora guhita gukoresha proxy cyangwa ikagenda direct izo zose opsiyo zibiri irazifite kandi iri muri position nziza zo kuzikoresha proxy bashobora kuvuga ati you know what tumaze kumukubita hano yari afite ibikoresho bikomeye muri Kongo abamurwanya mugende mu rwaneho turabaha ubushobozi mugende mu mukubita bakagenda bagafata mu ishyi ya gisirikare cyabo dore ko Ubufaransa bwarakingiranye bakamubwira abasirikare bahagamati uyu mugabo mushaka wiki mwamuvuyeho mukajoyininga abandi bana nuko Kongo ishobora gukora proxy war bakavana mpagane cyangwa se ibikoresho dore ko noneho bafite za drone zitagenda zitasaba no umupayiroti n'umwe ya ugasanga Amerika ikoresheje drone zayo zi GPS ikarokatinga facilities zose za gisirikare target za gisirikare umunsi umwe drone zikadestroyinga erega Kagame afite ibintu bya gisirikare bimeze gutera ibintu dukeya iminota 10-15 drone zing'icumi ziba zimaze kubirangiza byose erega nayo position imwe Kagame arimo drone zi eshanu cyangwa okay nibashaka no kumutera ibisazi bashobora kumwohereza drone z'icumi zibiri zikajya Kigali izindi zikajya ahandi hantu bashobora kuba afite ukuntu bakaba batwika drone zikigarukira bakagenda bazikazikorera recycling zikagenda zigakora ahandi na ziriya ndege hiriya ndege njyewe ndi suspicious ko bari abantu bafite fighter bafite indege zishobora kubanda mu kirere n'izindi ndege cyane cyane babara indege za ya M7 ko bayirwanisha bashobora kuba na ziriya za 25 gusa zishobora gutwika
Kigali zebereye hano za Goma zigatwika Kigali zijya ndege zijya hejuru cyane uko igenda hejuru nako yongera target yayo ni nako igabanya length paka mutwika. So I think Congo kumunota wa nyuma yerekanye ko ifite ubushobozi buhanitse cyane kurusha Kigali mu ntambara nta wundi w'umusirikare mu bazarasirikare umuntu ufite advantage mu kirere muri air aba akuruta none wongeraho ko afite advantage muri space kubera drones muri air ni indege za gisirikare ziriya tuvuze kagama adafite none wo kongeraho na space ziriya za drones.
Professor Kambanda, kugira ngo iki kibazo tukirangize, East African Community ikomeje guterana n'ejo bundi abaperezida bari bari hariya bateraniye muri Egypte bongera gusuzuma ikibazo cya DRC cyangwa cya Congo. Iyo ureba bino bihugu birindwi ubwo bitandatu byo ngira ngo nivandeho ubona pozisiyo yabyo ni iyihe ku ntambara muri Congo bitewe n'uko Ubugande bukomeza kugarukwaho n'u Rwanda ubwo twavuga tuti hasigaye Burundi hasigaye Kenya hasigaye South Sudan Tanzania na Uganda pozisiyo y'ibi bihugu ubona iteye ite ubwo n'amagambo ya General Muhoozi yatwitinze kwa gatandatu cy'umwaka gishize niba nibuka abantu bakomeje kwibazaho hari tariki ya gatandatu yetse kwari ku cyumweru niba nibuka tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe aho yongeye kuvuga ngo byaba ari it is very very dangerous for anybody to fight those brothers of ours they are not terrorists they are fighting for their right of Tutsi in the DRC bivuze yuko byaba ari kwiyahura rwose kurwanya M23 avuga yuko atari abateroriste ahubwo ari abavandimwe babo b'abatutsi barwanya uburenganzira bwabo.
Hari kandi yatwitinze the same day umunsi umwe yaravuze ngo abantu bandikira kuri Twitter bagombye kubambe kubirukana bamena amabanga kandi Twitter ya M7 ni M7 bari bayanditse nyine mu izina rya M7 kandi yari amaze no kuvuga ngo I think ari yashize ngira ngo umunsi umwe gusa avuze ngo nzaba perezida byanze bikunze kugira ngo nshimishe mama wanjye muri
2026.
Ku munsi wa wundi yanditse eriya Twitter yo kuvuga ngo baravugira abarundi abatutsi hari eyindi yanditse yari yavugaga iki ndabyibuka ndeku okay no umunsi yari yanditse ni nabwo vice perezida cyangwa vice wa M7 muri NRA yakoze nama avuga ngo ishyaka rya M7 rishyikiye M7 n'umukandida rukumbi w'ishyaka ryabo bisa nkaho byari na coordinate mu gihugu cyose Masaka Kampala ziya za East na West habaye nama zisa bose basinya ifoto ya M7 bavuga ngo niwe mukandida rukumbi w'ishyaka NRM ezo kwita zose zihuze urebe ko aha ariko nanone ni nabwo omukwe wa M7 warongoye ofkose omukwe wa M7 nawe bakoze t-shirts zivuga ngo Rwabwogo for president omukwe wa M7 nawe uwo munsi The same day, Mose yanditse ko azaba perezida ngo yishu ngo ahembe nyina waboji nawe yakoze bakoze t-shirts abantu bamusupporting abavuga ati perezida ni rwaboji nka perezida bukeye nibo vice perezida wa NRM akabekegera cya Museveni yakoresheje nama akabwira abayoboke ba NRM ngo tawundi mukandida tuzashirawo kuri 2026 ni Museveni gusa. So ebintu byose bisome hamwe olebe problem none olero abanya Amerika akabari batunze Museveni balavuga bati nemutava mu bintu ahantu mwafashe turabarwanya. Abanyamerika bamaze gutanga amafaranga atagirengano ku Banyakenya kuza kurwana. Abanyamerika bamaze gutanga amafaranga atagirengano ku bikoresho muri Congo kurwanya M23. Wowe umuhungu wa Museveni oturuka hehe olinde kuvuga ngo bari abantu bagombye kurwana kandi na papa wawe urayona ko bimushize muri situation adafite choice kireka kusupporting abanyamerika sino bamuvane so ninaga sasa kugeza ubu ntabwo turabona awu Museveni avanye Muhoozi muri mu kuyobora ingabo zo ku butaka akanavana Mulumu na wamwenda mukomandi ngabo ziri muri Congo za Uganda
yari mulumu na wamwenda
yes
ari no
oya ni mulumu na wamwenda akamusimbuza apana umuntu wo muri west omuhima cyangwa umunyarwanda cyangwa umunyankore cyangwa umukiga Museveni yagiye north muri north hejuru muri Uganda babandi banga abanyarwanda niwe yavanye umuntu wasimbuye murumuna wa mwenda mu gukomandinga ingabo za Uganda ziri muri Congo iyo ni message yari ikomeye cyane bisanga aho yavuga gati nkazabona umuntu ukoresha ingabo zanjye mu kurwanya ingabo za Congo bishoboke ko n'uwo Museveni ashobora kuba yari ku ruhande w'umuhungu we kandi hari n'impamvu ya suspect yako Museveni ashobora kuba yari yumvikanye n'umuhungu we bashaka gukina umukino wa double agents Museveni ashobora kuba yari na gamma ateka M23 watu yiye ngufu na umuhungu wanjye abibemo ariko njyewe noneho bampamagare nka muzimya moto mbe omuhuza ngire significance mvire ngire agakiro ku Banyamerika nk'umuhuza ibi nayo possibility irahari ariko Museveni ni wa muntu yari yavuga ngo yamagara ateyiwe yo hejuru buri umwe asamaye Museveni arabizi pe kandi Museveni abashobora kwebesha ku magara ye niba koko Museveni yakoranaga no Mungu we kugira ngo bafashe afashe Mungu we afashe M21 na Kagame none uwe Museveni yingire mu nko muhuza abone ubukosa amafaranga y'Abanyamerika abone na justification yo guma ku butegetsi kubera ko azaba peacemaker w'Abanyamerika Abanyamerika bo bakamukira umugongo ati va mu nzira tufite abantu bacu Kenya kari akantu kakubise Museveni cyane iriya ni signal ikomeye cyane kuri Museveni yatumye igombe kuba yatumye Museveni atekereza serious akavuga ati izo nyana zimba ashobora kongira nabi bitazagutangaza muri iyi ntambara turi kubona Museveni asapotinze Tshisekedi ahubwo habaye na nidi yo gukubita Kagame Museveni akabikora muri background bityo akarangiza ikibazo kimukomereye sasa hivi. Museveni ni wa wundi buri gihe cy'amatora arakiriya umuntu abesha ko azaba perezida nyuma yamaze gutorwa, arashyira wo muntu kugira ngo abaturage batakomeza kwibaza niba Museveni azagaruka, ashyira wo muntu abesha ko niwo uzamusimbura igihe nikigera cy'amatora akamushyira muri puberi. None muri iyo season nyuma y'amatora yashyizeho bisa nk'aho bashyizeho umuhungu we acyo umuhungu wanjye arahari azansimbura kugira ngo basikeheshe debate. Ariko noneho Kagame yarabimenye akinjirana n'umuhungu wa Museveni akamuha ingufu nawe. Museveni aravuga ati nakubonye ati ariko se nikubere iki najya kubana nawe reka nkwewore n'umuhungu wanjye mwefurugute muriye byose ngire cyo mvuga. Ariko nanone aba bahungu bamba n'upo bamereye nabi nibumva ko ukorana n'umuhungu wanjye ntabazongera gukorana nawe kandi nawe ntabazongera kubaha amafaranga ngira amahoro. Kandi Museveni yabigezeho. Kagame niwe wahaga bari abahungu banu ingufu awo Kagame agiriye kwesha kwashetinga na n'umuhungu wa Museveni n'upo yayisegwa hasi ku buryo sasa hivi ejo bundi batangije kampanyi yo ku Museveni azaba perezida yindi myaka muri 2026 nta muntu wabirwanije. Iyo babikora mu gihe Kagame yari agifite sponsorship sponsoring abari abantu bano Kampala bari kuba barayitwitse ariko barabivuga gusa Museveni azaba perezida bundi bushya bikarangira gutyo kubera iki ntabo bari abantu banumva bagifite umusponsor wabo Kagame kubera agiye ku ruhande rwa Mungu wa Museveni. So Museveni awu yarahungukiye agaceceka abantu bakibaza ariko Museveni kuki atavuga pozisiyo ye kuki atagira igihungu cye akagishakira ukuntu agikubita. Museveni akabikora nayo yikekeye akamuvana mu gisirikare cye buhoro ntabwo yamuvanyemo ofisha ariko yamuvanyemo uyo kuri umuntu wirukanye kuba kamanda waziriya branches za gisirikare zo hejuru zikomeye ubutaka ku mazi mu kirere nizo zikomeye mu gisirikare umwirukanye wo kubera incompetence no guteza ikibazo cya diplomasi Cedric ntabwo uzamukura hariya uboneho umwirukanye hariya ntaba azajya kuyobora igisirikare overall. Umujenerale udafite possibility yo kuzayobora igisirikare overall abasigaranye ikintu kimwe kuba perezida buri mujenerale ni umukanda wo kuba perezida. Ariko Museveni intebe ye aracyayikeneye ntabashaka kumwikinisha nuko yamuvanye mu gisirikare mu buryo butari official akamushyira ku ruhande. Ariko ku ruhande yamushyize aracyakora aracyateza ubusabe kandi n'umukwe we nawe ashaka kuba perezida wenda hazavuka n'undi muntu ushaka kuba perezida. Sasa muri strategy ya Museveni kugira ngo ariko mumuteze ikibazo sasa hivi agombe kuba umuhungu we kubera umuhungu we afite influence y'igisirikare afite na Kagame ngo Museveni ashobora kuza supportinga akanabwira Tshisekedi ati kubita na Kagame tumukubite Kagame kubera Museveni amaze kuvanaho Kagame amaze kufasha forces zivanaho Kagame umuhungu we ahitagwa mu cyobo nta muntu wo umushyigikiye kandi arabibona ko umuhungu we ari kugirwa inama iyo kuvanaho Museveni no kumukorera kudeta wenda Kagame akamuwa omusada. So Museveni mu kurwanya intebe ye kuwanira intebe ye neza bishobora kumusaba gufasha abarwanya Kagame kuvanaho Kagame. Ibi bintu bitazagutangaza kandi ushobora kuzabibona vu sinzi niba hari akandi ariko nuko mbibona njye
no urakoze cyane Professor Charles Kambanda ubisobanuye neza ariko hari ukwivuguruzanya nyine ko mu nzego zitandukanye nkibona muhoze ya tweet inzira nka biriya none ukagaruka ku rande rw'igisirikare ugasanga hari nk'ubutumwa bwatanzwe na Uganda Deputy Chief of Defense Force witwa Lieutenant General Peter Erewil wavuze ati turawoninga 23 rwose kuva bunagana kuko ikomeje kurezisa ziriya ngabo zo muri brigade zishobora kwikubita mu gihe kitarenze amasaha 28 urabona ko mu gisirikare bo bafite message itandukanye n'iyuriya muhungu nubwo atakiyita my army ntakiyita abasirikare banjye ariko niko yabitaga ariko urabona ko muri UPDF harimo abafite ubutumwa bubwira 23 kuzinga karagwa hakiri kare mbere yuko babashyiraho urusasu rw'iriya brigade none urabona faradesi irabyikorera na brigade itaratangira akazi kayo Charles Kambanda
ya ibi bintu uri kubona nayo mpamvu nakubwiraga ati ibintu bya Museveni Kagame agombye kubyitondera cyane niba Kagame yapanze urugamba rwo muri Congo acungira kuri Museveni bishobora kuzamutungura kubera ko sasa hivi waranabona n'ukuntu bari kurwana intambara abakongomani bagiye kuri base kiseke ryakubise kuri base ntabwo yagiye kubatangira gutangira kwa avansinga kwa M20 cyangwa RDF yagiye nyuma yabo birashoboka ko bashaka kufasifayinga border area bayitwike noneho niba Kagame ashaka kwinjiramo mu gihe bazaba bapushinga bari abasirikare ijuru babakubita batafite aho bahungira bavuga bati reka tutegereze Kagame yinjire muri iyo area tumaze kukiriringa of course buri munsi amasaha 28 iminsi 7 za drone zirafata amashusho Kagame yinjire noneho bamupaswe winge ibikoresho byose bashobora kubikoresha za drone zitatumba yote bashobora kuzohereza bava justifyinga so iyo urabye strategy yabo bamukubise batuke nyuma bakubita logistics ze bakubita supply chain ye awo ibikoresho binyura ububiko bwe erega bizanamugora kongera kubona imbunda ayinstallinga mu Rwanda muri Congo bamaze kutwika biriya bimusaba igiye kongera ukreatinga nini so nubwango ashobora kugira ibyago Uganda ikababuza kwinjira muri Uganda bakabatwikiramo hariya abantu bagiye za Rutshuru bakabatwikira kubera urabona sasa bari bakonsipirize ku ruhande rwa boda ntabwo barazamuka iriya hejuru bashobora kuba kati yamwawe kagasi so Museveni Kagame niba yacungiraga kuri Museveni ariko na Kagame ntabwo yezera Museveni sinzi niba koko afite gahunda na yacungiraga kuri Museveni cyane ariko ashobora kuba yarebeshe kubera ko ari desperate akumva ko Mungu wa Museveni ntabwo yamukora ibyo yamukoze by the way no Mungu wa Museveni yarandise ngo abantu bagiriye inama papa wanjye kunyirukana bamugiriye inama itariyo urabyumva yarabyanditse so birashoboka ko Kagame yari yarabaze avuga ati uyu ni umwana we ntabazapfa kumwirukana ariko twabonye ukuntu yamwirukanye nk'imbeba n'umuntu we akarira ati abantu bamuhaye bagiriye papa inama yo kunyirukana bamugiriye inama mbi cyane so nubwo ngo sasa hivi ntabwo tugifite dute ko Museveni yirukanye umuhungu we umuhungu we yarabyivugiye yamwirukanye kubera iki survival bishoboke ko birashoboka ko Museveni yari yemereye umuhungu we biriye bintu arigenda gukorana na Kagame kubera inyungu zineza tufitemo cyangwa se Museveni yararebye ku ruhande akareba omungu we w'ikirara nyine akavuga ati akamusigira cyanse imwe gusa yo kugenda kwa Kagame avuga ati ni uburyo bwiza bwo kwigiza uyu mwana reka mugaragaze ajye ku gasozi abagande bose babona ati ni bure nawe amenye ko ari bure none wo nzamuriye na Kagame we kandi iyo opusiyo ya kabiri irashoboka cyane tukurikije ukuntu Museveni ari wa wundi
wasome tuyo rutabo twa red area red book ya mausetun ya raisomineza yasome kitabo cha the prince ya machiavelli ebe bitabo bibi arabize cyane hari imikino ya Museveni sasa hivi harimo urayibona ko ehuye neza na ya mausetun igahura neza na machiavelli Either way, bila shoka, kandi abazandi kamateka boa za tubu. Yale kateje ze inambala, okweli kwa vansa. Kuzaminya neza, hivyo Museveni ya kina.
Urakoze cyane Professor Ingi ngo ni ndende kandi tumaze umwanya rwose yureba ibirimo gusohoka ni byinshi mobilisation mu baturage n'ubwa mbere mu myaka igera hafi 20 ninga ikongo imaze mu ntambara n'ubwa mbere mbona abaturage bari mobilize mu moko yose cyane cyane muri Kivu ama community yose arimo ari mobiliza akangura urugero kwinjira muri kino kibazo cyo kujya mu gisirikare abashef kutimiye cyangwa abakuru bamoko nabo cyangwa batandukanye muri Congo nabo barimo baramobiliza abantu babo mu bice bitandukanye by'igihugu urabona yuko ikibazo rwose bagifite mu biganza byabo tuzayigaruka ikindi gihe kuko ni inkuru idasaza ahubwo nagira ngo minota mike cyane dusigaranye mike cyane kuko tumaze presque amasaha abiri agiye kuzura turebe gato mu Rwanda naho waratubwiye uti Kagame n'abantu bamukorera nabo buriya nta bantu barimo wabonye yirukanwa rya Gatabazi ririmo ravuga byinshi Gatabazi yirukanwe ngo kuko ngo yasabye umwana w'ishuri ariko nanone biteye ikibazo kubona umuntu yakwirukanwa ngo kuko ngo yasabye umwanya none ngo yitwaje ngo uzicondico rero buriya ni imvugo yakoreshwaga muri Repubulika ya kabiri cyane bavuga ko abakigali bari bafite leta cyangwa no mu majyaruguru ugasanga rero bari abantu bavuga bati uzicondico ejo bundi Kagame yabikomojeho ndashimira Maitre Rusagara nyine watuganirije atubwira ati uriya ni Gatabazi yavugaga aramuza yuko yasashe ishuri ry'umwana we hari ishuri ngo rwose rijyamo abana b'indobanure ukenera clearance yo kwa Kagame kugira ngo ujyane y'umwana wawe ari nabyo wabonye byanditswe ku Gatabazi azira yuko yagiye gushaka ishuri ry'umwana we biteye isoni Kambanda kumva umuntu yazira yuko yaba arashaka ishuri ry'umwana we mu ishuri atemere kujyana uwo mwana we ese mu gihugu cy'u Rwanda umuntu ntafite uburenganzira bwo kujyana umuntu ashaka azirongazi meeting the requirement niba ari amafaranga niya application niba ari iki kubona bakwirukana uzira gusa kuza ku ishuri ahantu wari ukeneye clearance y'umukuru w'igihugu ngo ni ishuri rya coding y'ibintu byo guprogramminga na computer ariko bijyamo abana b'indobanure baba bakorewe clearance na Kagame cyangwa Kambanda agira ngo n'icyo bitekerezaho nawe
birakwereka ikintu cya Kagame yubatse kwanza ikintu cyitwa ironda koko ironda you know abantu ni ibintu biteye isoni you know no muri obo bwoko akarondamo akatoraguramo cyangwa akabafitemo indobanure you know babandi bari pure afite uburenganzira kurusha abandi ku buryo undi wese nubwo yamukorera akazi kabi cyane ka mwauriya Gatabazi ni ikigunguru nyine cya Kagame ariko kuba no gusaba ishuri mu ishuri ya Kagame ari ikibazo kandi ubuse umuhungu wa Kagame yagiye kwiga Kagame atamusabye ishuri ese hari umubyeyi udasabira ni obligation ku buri mubyeyi gusabira ishuri umwana we ese kuba afite abana hari igihe udasabira umwana wawe ishuri iyo utabikoze ntawe uba ukiri iyo mubyeyi yenyuwe so Gatabazi niba yasabiye ishuri ikibazo kirihe wenda batubwire ati yasabiye ishuri mu ishuri umwana we atagomba kujyamo kubera ariyo bwoko bwe you know kubera we naba qualifying kuri alabazi hari ikibazo cy'ubwoko akongera noneho muri buriya bwoko akabamo noneho indobanure muri buriya bwoko izo zifite uburenganzira babivuge neza ati yagiye kujyana umwana we mu bandi bana umwana we atagomba kuvamo ibyo birumvikana ariko kwerukana umuntu kubera ko ariko se
kuvana mu nawe ahunda yabigiye kuba apartheid none yabiri ifunguye ku mugaragaro cyangwa segregation yaba yemewe n'ibishuri rifunguwe bavuga ko abantu bashobora gukora application admission gatabaza ati reka njye gusaba ku mwana wanjye muri ishuri bashobora kumuhakana bakamubwira bati umwana wawe ntabwo kwifayinga cyangwa bisaba yuko uhabwa ibaruwa na kanaka cyangwa bisaba yuko ari deposit ya miliyoni 10-20 z'amadolari y'abanyamerika hari amananiza bamushyiraho bitarinze kubicya ariko kumurega ngo yitwaje ati uzi icyo ndicyo bivuze ati njye ndi ministre wa local government mugomba kwagisepting umwana abana banjye muri iri shuri nabyo ntabwo mbona ko ari icyaha ko nta terabwoba babashyizeho bari kumubwira bati ntabwo mwitinga kriteria dusaba kondisiyo dusaba bakamudisimisinga muri ubwo buryo ariko bitabaye icyaha nk'uko Kagame abimujije itasikambana
bwana sarije nabaye muri RPF utaragera mu Rwanda nabaye mu manama yavuyemo FPR eri ijambo uzi icyo nicyo ni ijambo riri komoni cyane rikoreshwa muri FPR uzi icyo nicyo wowe nako bafataga abantu ku ngufu nako bamburaga abantu imitungo yabo uzi icyo nicyo iyo mu Rwanda yijyanye bakayijyana uzi icyo nicyo icyo ni ikintu umuntu wese wari muri FPR arabizi ko cyari ikintu ku buryo n'abana b'abakobwa ntabo babatetaga baburaga ati abenshi ati uzi icyo nicyo mpereza iyo kintu cya urugero nicyo njyewe ntabwo nacyumvanye gatabazi na rimwe ariko nacyumvise muri FPR kera ningabiriya barega abantu ngo umuntu yavuze ngo FPR ngo ni nyenzi stupid njyewe inyenzi ntabyumvise kera kandi byari na official n'igisirikare nyuma ya 1990 igisirikare cyarwanaga cy'abatutsi cyane cyane bavaga muri Tanzania bitwaga inyenzi none wese muri 1994 ngo abantu bakoresheje ijambo inyenzi ngo babikoresheje ngo kugudimininga abatutsi c'est pas possible kandi yari izina ofisiyeli y'igisirikare cyanyu murwanya paramuto mu gihe paramuto bashaga gushyiraho igisirikare cy'u Rwanda igisirikare ntabwo cyagiye no muri training bahise batangira kurwana n'inyenzi zavaga Tanzania inyenzi bari pyuwe abatutsi iyo ni 1990 none uwo muntu wakoresheje ijambo inyenzi muri 1994 bihinduka gute icyaha kandi inyenzi yari ofisho kandi neza ngo ni muri na FPR itangira na nyuma yaho kukwita inyenzi byari ishema ku buryo n'ubu hagati y'abantu ba FPR hari abantu bari abakuru bitwa inyenzi n'abasirikare ba FPR njyewe sasa hivi
hari bafite tatuwaje tatu ku mibiri yabo z'inyenzi bari proud
sasa hivi abana twakuranye ubu turi abasaza kumwita inyenzi ariko wagenze wajua kwa mpaye amahoro muri kuganira bisanzwe inyenzi karari ugitutsi so ni kimwe n'ibyo ngo uzi icyo nicyo kubiziza gatabazi kandi ari imvugo ya FPR kuva kera atesoni anyhow birakwereka nanyereka kubabwira hano Kagame nta dini afite
ariko Dr. Kamara wenda nyeka ko aho ngaho babihaye konotoroji itari nziza bivuga ko inyenzi ari nk'aka gakoko ko mu nzu kafari kagomba kwicwa iyo konotoroji niyo yabaye mbe ariko inyenzi zarwanye zirwana na Repubulika ya kabiri izo zo zirati nabo barabyivugira Dr. Kamara
heriga nuko ndanije kuvuga bwa mbere njyewe umuntu wabanje neza ukuntu inyenzi zakoraga yari muzeye ikigeri ziriya jambo ry'inyenzi yari ifitanye isano no kuba inyenzi ushobora kuba warazimaze ariko imwe ishobora gutangiza izindi kandi vuba
niyo filosofi na none se mu filosofi mwaratumaze oya niyo filosofi ati mwaratumaze ya 59 ariko abati yatwaze tugiye kubyara kandi ntabwo byoroshye kwica inyenzi urayifate kakunyura mu nini ejose filosofi y'inyenzi nubwo yari yameze muri mu munini anyhow reka tubyihorere ariko abantu efuperi ifite kumwebesha kandi abantu bakabyemera nabahaye urugero ejo bundi muri 1596 na karindwi tutangiza kaminuza kiriyane abanyamurenge ni abantu batajya bavugwa uruhare rwabo mu ntambara ya 1994 nyuma wege amaze gupfa asigara FPR bamaze gusubira muri Kagera abanyamurenge bazanye force dasanzwe muri RPF nokuvuga ngo FPR maze gufata ubutegetsi abanyamurenge bagomba kuba reconize uruhare rwabo mu kurwana intambara ya 1994 mu Rwanda bagomba kuba reconize kandi bari benshi baje mu Rwanda baje bavuga ati twafashe igihugu turaje nawe bari abatutsi iyo ni filosofi bakwalifayingaga ariko FPR yabakoze kugira ngo eberukane mu buyobozi no mu bintu bikomeye yabashakiye izina ry'ubukwa kugeza igihe navuye mu Rwanda njyewe kwitwa umunyamurenge byavugaga ubuswa umunyamurenge buswa umunyamurenge buswa ku buryo njyewe mfite n'abana nigishije b'abanyamurenge kandi barabizi barahari nabo bazabivuga igihe cy'agafari cyanjye twavuganaga njyewe mu ishuri nkabu yacu ariko ibyo bababwira ngo muri abaswa barababesha muri abahanga muri abahanga njyewe mishuye ntiyabivugaga karika iyo karika cya bari bashyizeho abanyamurenge yo gukwa byari bigamije yari sisitematike we yo kuberukana mu kurya keke y'igihugu bari bamaze kurwanira abanyamurenge barwaniye igihugu kaga ntabajya abivuga ariko bakoze akazi gakomeye mu ntambara bamaze gufata ubutegetsi kujya mu kaga bakureho yabambise ikintu cyitwa ubuswa bose bakawungira mu dini none bose bakagenda mu dini bakaba pasite kubera iki byari sayikolojiko bari bamaze kubaniga aba banyamurenge muzajye mubabwira umuntu wabatabaye mu Rwanda akabazana kuri table nuri umusaza watangiye iriya kaminuza yereka sinzi kubivuga neza uri umusaza twakoranaga ari mbantu ba mbere baje basabaye gufungura kaminuza umusaza yabivugaga nawe nawe ubu ntabwo yabivuga ngira ngo ari mu Rwanda ntabwo yabivuga ariko yabaye disappointed mu kuntu abanyamurenge bavugwaga niko yatangiye
uravuga bigamba
yes uri umusaza yatangije iriya kaminuza afite intumbero yo gusevinga abanyamurenge kaminuza yari yabananiye abantu bose bakubitaga bakabatera ubuswa bakabatera urubwa bakagenda bavamo iriya kaminuza yuri uwo musaza niyo yasevinze abanyamurenge kandi Kagame nimbwa kabisa mumbabari awo musaza amaze kubatabarira akabatangiza ishuri banyuzemo nibo sasa asigaye yakoresha mu bucyamana genda bakurikije bari abenshi banyuze kuri iyo musaza uyu musaza nazapfa abanyamurenge bazamwubakire uwibutso umurenge bavuga ati uwo mugabo yaradutabaye bari gupfa intimbwa mu Rwanda nta n'umwe wari kwiga bari bamaze kwiruka babazize ubuswa ngo kuba umunyamurenge ni ubuswa ngo bavuka ni ubuswa butabaho nta munyamurenge ugombye kwiga so Kagame afite iyo system n'abantu bamukorera hari umuntu bagenda abaniga nubu muri abuboko bwacu ariko none muri ububoko bwacu harimo none wotwewe bafite uburenganzira kusha mwewe ikintu cya kwewe vizavi mwewe cyangwa kizimite ku buboko muri filosofi ya Kagame no ariko mu gihe kugira ngo atesha abantu agaciro agomba gushaka ukuntu abavana mu nzira nyine we agasigara mu kibuga ari wenyine
urakoze cyane Dr. Kambanda nyine twakomozaga kuri ibi bya gatabazi ni ibintu bigayitse cyane ariko bigaragaza ironda koko riri mu Rwanda kandi abantu bashobora kwibaza ukuntu rizashyira ndagira musoje ukantu kamwano kanashekeje cyangwa si no gusetsa gusa ahubwo gateye ikibazo ejo nibwo numvaga mu Rwanda nyiravuga ngo ubumwe bwabo buruta bw'Abanyamerika buruta bw'Abatanzania bavuga yuko nabo ubumwe bw'Abanyarwanda babwubatse kandi bushimishije reka twumva ku audio mbere yuko ukora conclusion tugatandukana kuko ni ibintu bishekeje bigaragaza yuko bahuza muri kanabo bacanganye ikibazo
Dokteri Emmanuel Mushimiyimana nihe umuntu ashobora kuvuga ko ubumwe bw'Abanyamerika bugaragarira iyo bigeze ku nyungu z'Abanyamerika muri rusange
yego ubumwe bw'Abanyamerika bwubatswe igihe kirekire cyane no kuvuga hashize imyaka myinshi bubaka ubumwe bwabo ku buryo na n'ikindi gihugu kuri iyi saha cyari cyubaka ubumwe nk'Amerika uretse wenda Tanzania yo ku bwanyerere actually n'u Rwanda natwe tubaka ubumwe ariko Amerika yatangiye guha uburenganzira abirabura igitangira constitution yayo ni ukuvuga itegeko nshinga ryayo bafite itegeko nshinga rimaze imyaka navuga 240 na kuko ryagiyeho 1776 kugeza iyi saha iryo tegeko ryabo baryubahiriza bongeyemo rero ingingo iha uburenganzira birabura ibyo bita bill of rights ariyo ngingo ya 8 y'itegeko nshinga ryabo muri ibyo bihe ndetse hemera kugira ngo habeho intwari za Amerika zaharaniye uburenganzira bw'abirabura kandi ari abazungu harimo ba Abraham Lincoln abayobozi bagiye bitangira igihugu mu kubaka ubumwe bw'abaturage nk'uko ya umuyobozi wacu Perezida Kagame ubona yitangira igihugu kugira ngo habeho ubumwe bw'Abanyarwanda kimwe n'abanyerere bubatse ubumwe bw'Abatanzania mu myaka yashize akiriho bivuze ngo rero ubumwe bw'Abanyamerika nubwo bugira gatotsi ukabona abazungu bamwe ba white supremacists bagize batya bagasonzemo cyangwa se bavuze ko ari bihangange kurusha abirabura ako kazamo ariko abayobozi bose ba Amerika bashingira ku bakurambere
Dr. Kambanda ubumwe bw'Abanyarwanda bugereranywa n'ubumwe bw'Abanyamerika n'ubumwe bw'Abatanzania ariko nawe ariseka nyine ajya kuvuga ubw'Abanyarwanda se twavuga ko uyu mudokteri koko yaba yarigiye muri aya mashuri yo mu Rwanda avuga ati natwe turabwubaka ariko akabanza akabiseka nagira ngo numve icyo utekereza kuri iyi komparezo Dr. Kambanda
urasekeje cyane ubumwe unit na reconciliation ku rwego rw'igihugu ntawe bivuze ubushuti bivuze rule of law constitutionalism democracy independent institutions iko ibyo nibyo bibyara iko opportunity igihugu gitafite ibyo akaba ari byo bibyara iko opportunity regime ntabwo kiba kiri ntabwo ushobora kuvuga ngo ubumwe ubwiyunge no ntabibaho nka biriya bakubeshya mu Rwanda ngo ubumwe n'ubwiyunge bigeze kuri 1996 stupid ubumwe n'ubwiyunge ku rwego rw'igihugu habari ubushuti cyangwa kuvugana cyangwa kuba muryamana cyangwa kuba muryama mu cyumba kimwe cyangwa kuba mu sharing inzu ni rule of law independent institutions democracy akaba ari buhava equal opportunity kuba bene igihugu uyo mwavuze kuvuga ubumwe mu no Rwanda ni ibintu biri incompatible ntabwo bishoboka mu gihe ufite igihugu kiyoborwa n'aba ethnic militants buri gihe urando yoborwa n'aba ethnic militants
kwita sasa hivi tukaba dufite igihugu kiyoborwa no muntu we olebe nyungu ze na familia ye gusa abandi akabakoresha bitewe no kuntu abona strategy yo kubakoresha yo asa ya asa kina kaita ya moko ya bisate agashina kaita yawo mwavuye bitewe no niki mwashaka kugira ko ibyo byose habuhira kwita umuntu we yinyo nayo turangirizaho nsaba abanyarwanda kwirinda ibi bihe tugezemo n'ibihe bibi cyane cyane ariko ndabisaba abanyarwanda ibintu byose bishe uko bigenda mwirinde gukora amahano kwica abana kubera ko Kagame azagenda ariko cyangwa ashobora no kubigwamo ariko abazasigara cyangwa bazaba ariwo ubutabera buzaba bubategereje abantu birinde kwijandika mu buhishanyi abantu birinde ibintu by'amoko abazasimbura Kagame nabo birinde ikintu cy'amoko bubaka igihugu gihuza bose gikorera bose hagamije kubaka equal opportunity ntabwo nakumwe nta narimwe ruzaba tungana twese nk'abanyarwanda cyangwa bazadukomokaho ariko iyo habaye equal opportunity nawo waturuka leadership pool mukagira abantu benshi bashobora kuridinga igihugu cyangwa inzego aho kugira abantu bangahe mubona mubungana muri za institution mukuye hano mujyana hano mujyana kubera ko udafite pool ya leadership ya leader bituruka kuba utahaye system mufite cyangwa ikintu mubase ntabwo ugira equal opportunity abazasimbura Kagame bazirinde umutego wa Kagame bubake ikintu nshobora no kugira ibyago bikanyura mu ntambara kandi iyo binyuze mu ntambara abantu bawinize ntambara bakunze kugira tendensi yo kumva ko aribo kamara ariko nibwira ko nyuma ya Kagame ibintu ntabwo bizongera nibizakomeza sisitemu ya Kagame bizabibabaza cyane kandi turasenga Imana ngo ibintu bihinduke mu mahoro cyangwa ku nabi ariko bihinduke bibe byiza.
Urakoze cyane Dr. Charles Kambanda ku mwanya muduhaye warukumbuye cyane. Nshimire mwese mwatanze ibitekerezo mutwandikira kuri WhatsApp. Nshimire mwese mwatanze ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro. Nshimire mwese muzakurikira ikiganiro kuva tacyumvise uyu munsi. Na rero dushoreje emisiyo yacu uyu munsi. Profesa Kambanda wakoze cyane na ubutaha kandi turagukunda no kuraditahuka.
Bye bye.
Arakoze cyane Dr. Charles Kambanda tubanye muri kino kiganiro cyacu. Namwe mwese mwatanga ibitekerezo n'ibyifuzo. Hari abatumirwa benshi mukomeje kwifuza, mukomeze munyandikire. Mutanga ibitekerezo kuri YouTube mu bwubahane, mutanga ibitekerezo kuri YouTube nta gutukana. Kandi mutubwire insanganyamatsiko mwifuza gutega amatwi cyane cyane muri bino bihe. Ariko natwe tujya tuvuga tuti iby'iwacu biratureba, dukore iki? Dukorere hamwe, dukorane mu bumwe bwacu, kandi tugire intego n'umugambi umwe kugira ngo dutabare abanyarwanda, kuko icyo cyaduhuje twese ni nacyo kitubaza ishinga. Mwese mwakoze, abagiye kuryama ijoro ryiza, abarimo kubyuka umunsi mwiza, turabakunda naho ubutaha.
Gutumuna urwica cyase cyangwa icyumuvandimwe azayigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka jyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda Yeah. bita idoro umuntu gani huriro nyarwanda ereka kora ndebiru tavuga numve se nindu tarambiwa marira yababa paka zibabura bagabo baba marabira se nindu tarambiwa isifu zazi yaba hanzi nubonya rusi nduta dere kwa wijaha bebe sibini nibe nyagi mitungo vizi bifibi nini vinyaga rubanda
Songa 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 mbere araye nizi huriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda Songa 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 mbere araye nizi huriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda
Yewe nijiriye mi huriro nyarwanda Zindu munyarwanda zaba muri kire kare ka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari ubonda mo koko nawe byabageza reka nkore mu mijya ya gitari nabaraditse umuntu umutwe umututsi mva kugita idoro umuntu gani huriro nyarwanda urara utazi kuramuka muzageza ryari buryerega umwanzi wacu numwe ntiyanarari ntere bayi imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashashi
songa 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 mbere araye nizi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye nizi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda
Kutumuna urwi chachase Changwi chumu vandi ngagai wakanga vimisozi Izindu munyarwanda zaba mori chire kareka Yewe nijirie mihuriro nyarwanda
Songa 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 mbere Araye nizihuriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye nizi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye nizi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda Songa 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 mbere araye nizi huriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizi huriro nyarwanda
second Second. Thank you.